Blog Talk Radio.
Thank you.
zacu n'ubumwe n'amahoro n'ubwisanzure ihuriro nyarwanda n'inkingi y'amahoro mu banyarwanda amizero rukumbi y'abanyarwanda bavugurwa gasabo
yego naho na
tuganumvira utwo nakora ndebe twese biratureba
kubasuhuza abakurikiye radio Itahuka. Turi tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi cyangwa se ukwezi kwa Nyakanga mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Umunsi rero akaba ari umunsi twizihizaho ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda, ubwo u Rwanda rwavaga mu bwami rukaba Repubulika, ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge rukigobotora ingoma ya Gihake. Uyu munsi rero imyaka 60 irashize, turi buze gusubiza amaso inyuma turebe icyo ubwigenge bwa buvuze ku munyarwanda. Turaza kubiganira mu minota iri imbere. Ndagira ngo rero wenda mbere yuko nabagezaho izindi ngingo tuza kuganira kuri uyu mugoroba, mbanze ndebe niba abatumirwa banjye bahari kuri uyu mugoroba. Reka ndebe niba Bwana Ali Abdul Karim atwumva. Bwana Ali Abdul Karim, muraho, murakomeye?
Comrade Axel, urakomeye cyane, uranyumva neza?
Ndakumva neza, ndaho ndakomeye, ndashima Imana. Kandi namwe mbibaza ko mumeze neza aho mu gihugu cy'umwamikazi.
Tumeze neza, urakoze cyane Comrade Axel. Mbonera umwanya wo gusuhuza no gushimira kuba wateguye ikiganiro, tugahora muri iki kiganiro cyacu, programu ya Radio Itahuka igihe ni iki. Nkaboneraho umwanya wo gusuhuza Comrade Epimache, turi bube turi hamwe muri ikiganiro. Hanyuma rero nkasuhuza abadukurikiye bose, n'abashimira kuguma kudutera inkunga, badukurikira, baduha za feedback, muri rusange rero nkasuhuza abanyarwanda bose aho bari mbifuriza umunsi mwiza wo kwibohora kwizihiza iba leta itabikora ariko mu mitima yacu tugomba kumva ariko twibohoye natwe turi igihugu kigenga icyo rero ni ikintu gikuru cyane mu mateka y'igihugu ariko no muri politiki y'igihugu muri rusange nkaboneraho umwanya kumwe dakiteri usuhuza bagenzi banjye bo mu ihuriro nyarwanda bose aho bari ku isi cyane cyane abari mu gihugu n'abari mu karere tubashimira ubwitange bagumije kugaragaza akazi bagumije gukora kandi bagakora bitonze turabizi ntabwo byoroshye ariko turi muri struggle ishingiye ku mpamvu cyangwa cause igaragara yo kimwe muri byo ni nk'uko ubona nk'uba abanyarwanda badashobora kwizihiza ubwigenge bwabo hari ibindi bihugu byose ku isi byose bigira umunsi byizihiza icyo gikorwa cyo kuba ari abantu bigenga ndizera nifuza yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza Comrade Axel cyane cyane kuri uyu munsi nyine wo kwigenga ku igihugu cyacu urakoze cyane
urakoze cyane bwanariye kandi reka mbonere n'akanya ko gushimira ko uri ngombwa imirimo myinshi njyewe nzi urimo ariko ukadushakira umwanya ku mugoroba ukaza kwifatanya natwe ni iby'agaciro dutera inkunga muri iki gikorwa cyo kuganiriza abanyarwanda tugira ngo turebe ko twafatanya gushakira ibyiza igihugu cyacu bwana Epimache nta mushobora Yesu Kristo akuzwe
iteka ryose Alisere ikomera cyane
mukomere cyane hari hashize igihe nishimiye kongera kubana nawe muri kino kiganiro muraho murakomeye
nanjye ni iby'agaciro gakomeye cyane kongera kubana nawe muri iki kiganiro nkasuhuza mugenzi wanjye hari Abuderi Karimu ngasuhuza abanyarwanda bose muri rusange kubw'umwihariko ngasuhuza abaharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bose kandi nabizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge nubwo nta bwigenge ku banyarwanda mbona kuri ubu ngubu nubwo ntabwo ari ikibazo rwose nababwira nti umunsi mukuru mwiza kuba babyiyumvamo nuko hari icyo bibabwiye nuko hari icyo bivuze nuko batekereza ku gihugu nkaba nababwira rero nti kuraje ahubwo duhagurukire rimwe duharanire ubwigenge nyabwo bwuzuye nk'uko wenda turi buze kubona igihe cyo kubivuga bwana Kiseri urakoze nizeye ko turi bugire ikiganiro cyiza
urakoze cyane bwana Epimache reka rero ntatinze mbabwire nyine ingingo turi buganire kuri uyu mugoroba ya mbere dusa nk'abatangiye kuyinjiramo ivuga nyine ku munsi w'ubwigenge turi buze kureba icyo umunsi nk'uyu nguyu uvuze muri repubulika turebe uko mu rwanda bawufata niba koko bijyanye no kuba u rwanda ruri mu miyoborere ya repubulika ntabwo muraza kudusangiza ibitekerezo kuri iyo ngingo hanyuma turi buze kureba kugaruka gato kuri cogamu tureba icyo amashyaka ya opozisiyo se cyangwa se amashyaka atavuga rumwe na leta cyangwa se amashyaka atumbereye impinduramatwara mu gihugu cyacu yaba yarungukiye muri iriya nama ya cogamu turi buze kureba iby'ingenzi tubona twakuyemo nk'abantu bari mu mpinduramatwara hanyuma turi burebe ku gihugu cya Congo cy'abaturanyi turebe amagambo amaze iminsi avugwa na ambasaderi Gatete Claveri mu muryango w'abibumbye aho avuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo hari ibikorwa byo bisa nk'ibitegura genocide ibiri akabivuga mu gihe igihugu cya Congo cyo kidahwema kubwira amahanga ko cyatewe n'u Rwanda ko u Rwanda rwahungabanyije umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu turaza kureba rero icyo ibi bishatse kuvuga strategy y'u Rwanda yo gushaka kuvuga ko muri DRC habateguriwe genocide yabigamije iki ese ko kuri gutegurwa ese abasa nk'abayishishikariza cyangwa se nk'abayitiza umurindi ni bande ni ku ruhande rwa Congo cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda ibyo nabyo turi buze kubirebaho Tubuze rero no kugaruka ku butumwa bwa Perezida Felix Tshisekedi wa Congo, twari no kugaruka ku butumwa bwa Perezida Kagame yaza kuba yagize icyo avuga kuri uyu munsi ariko ntacyo yavuze. Ku munsi w'ubwigenge bw'igihugu ayoboye nta kintu yigeze avuga, nta jambo tuzi yavuze. Ubwo rero tubuze kureba umuturanyi w'u Rwanda Perezida Felix Tshisekedi ijambo yavuze aho yagarutse ku gihugu cy'u Rwanda, turebe ubutumwa abanyarwanda bakwiye gukuramo. Nk'uko mubizi rero iki kiganiro ntabwo tugitangira tutabanje kwiragiza Imana. Munyemerere twiragize Imana. Ibibazo bihari mu banyarwanda ni byinshi, imibereho iragoye cyane muri kino gihe. Ibyo bibazo by'intambara turi kuvuga byo hirya mu baturanyi ba Congo, ngira ngo ni igihe cyo kwiragiza impuhwe z'Imana. Mureke rero munyemerere dufate iminota ibiri cyangwa itatu tuvuge ibisengesho ryo kwiragiza impuhwe z'Imana. Mureke duce bugufi. Impuhwe z'Imana, wowe yoberejemo ijambo ry'ubutatu butagatifu, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe ugaragaza ububasha bwayo buhanitse, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe waremye roho zo mu ijuru, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe utuvana mu busa ukadushyira mu buzima, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe ugenzura isi n'ikirere, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe uduha ubuzima bw'iteka, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe uturinda ibihano twari dukwiriye, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe udukura mu makuba duterwa n'icyaha, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe wasakaye ku isi muri jambo wigize umuntu, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya Kristo, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe uva mu mutima mutagatifu wa Kristo, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe waduhaye Bikira Mariya mutagatifu ngo atubere umubyeyi w'impuhwe zawe, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe ugaragarira muri kiliziya y'isi yose, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe uboneka mu masakramentu matagatifu, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe usutse kandi usendereye mu isakramentu rya batisimu n'iry'imbabazi, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe utagira urugero mu isakramentu ry'ubusaserdoti n'iry'ukaristiya, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe uduhamagarira ukwemera gutagatifu, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe utuma intungane zitagatifuza, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe utagatifuza imitima yuje umurava, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe mizero y'abarwayi n'imbabare, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe muhoza w'imitima ifite intimba, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe mizero y'abihebye, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe duhora iruhande, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe mahoro y'abatamba, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe uturinda umuriro w'iteka, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe worohereza roho zo muri purugatori, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe bwiza buhimbaza abatagatifu bose, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe banga ridahezwa ry'ukwemera, turakwiringiye. Impuhwe z'Imana, wowe soko idakama y'ibitangaza, turakwiringiye. Imana nyirimpuhwe kandi nyiribambe itinda kurakara kandi ikagira urugwiro, niyo mpamvu nzaririmba impuhwe za Nyagasani ubuziraherezo. Amina. Dusabe Nyagasani Mana, wowe ugira impuhwe zihebuje ukagira n'imbabazi zidashira, turebana ubwuzu maze utwongereremo ibikorwa by'impuhwe zawe. Turinde kwiheba kabone niyo twaba mu magorwa akabije, ahubwo duharanire gushaka kwawe gutagatifu k'urukundo n'impuhwe, tubigiranye kwizera kudahwema kwiyongera. Tubigusabye kubwa Nyagasani Yezu Kristu umwami w'impuhwe, we ufatanya nawe na Roho Mutagatifu kutugaragariza impuhwe iteka ryose. Amina. Nyagasani Imana kandi niba warakiye abagaragu bawe Cyprien Rugamba na Kizito Mihigo bakaba bari iruhande rwawe, turagira ngo ubahe nabo ubushobozi bwo kudutakambira, bwo kudusengera, bwo kudusabira twebwe abanyarwanda twasigaye mu gihugu cyabo, kugira ngo natwe tugire izo mbuto z'urukundo, imbuto zo gushaka kubana mu mahoro, imbuto zo kubaka igihugu cyacu kugira ngo twese tukibamo neza uko ubyifuza. Tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu. Amina. Mureke rero dutangire ikiganiro cyacu bakunzi ba radio Itahuka, tugaruka nyine ku ngingo twateguye kuri uyu munsi. Nk'uko mubizi rero, ku itariki ya mbere Nyakanga ya buri mwaka, u Rwanda rwizihiza umunsi, nari ngiye kuvuga ngo rwizihiza, rwakagombye kwizihiza umunsi w'ubwigenge. Umunsi w'ubwigenge ruvuze iki? Ruvuze ko igihugu kigobotoye inzira ingoma y'ubuhake, cyangwa se ingoma y'abagashaka ubuhake. tuva mu maboko ya bagashaka buhake tuba igihugu kigenga kigendera ku mategeko yashyizweho n'abene igihugu ubwo rero imyaka ibaye 60 u Rwanda ari Repubulika ariko iyo dushubije amaso inyuma dusanga ko ingoma zagiye zisimburana uyu munsi utaragiye uhabwa agaciro ahubwo ugasanga umunsi abari ku ngoma cyangwa se umukuru uri we ku butegetsi umunsi yafatiyeho ubutegetsi ugasanga ari wo wizihizwa cyane kurusha uyu munsi w'ubwigenge akaba ari ibintu rero by'amayobera kubabizi nko ku gihe cya wowe nafashe ingero ebyiri za vuba ku gihe cya Perezida Habyarimana wasangaga umunsi nubwo bizihizaga umunsi w'ubwigenge ariko wasangaga umunsi wo ku ya gatanu nyakanga ariwo wabaga usa nk'ufite imbaraga cyane kurusha umunsi w'ubwigenge kuri iyi ngoma ho rero umunsi w'ubwigenge rwose ntabwo ingoma ya FPR umunsi w'ubwigenge nta kintu uvuze na gato ku buryo umunsi urangira Perezida wa Repubulika adafashe ijambo ngo agire icyo abwira abanyarwanda ku munsi bagombye kwibuka aho ubwigenge bw'igihugu akaba ari ibintu bibabaje cyane nyamara ku itariki enye nyakanga bazaba bizihiza ngo umunsi wo kwibohora ubwo rero tuzaba tubwirwa amagambo menshi ko u Rwanda rwabaye Rwanda ari uko FPR ifashe ubutegetsi ko aribwo abanyarwanda babohowe nyamara se amarira ntakomeje kwisuka mu banyarwanda kubera imibereho mibi kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakorerwa ngiyi ngoro ngira ngo tuganireho mu ntangiriro z'iki kiganiro ngira ngo numve icyo abatumirwa bacu batekereza kuri uyu munsi w'ubwigenge uko ubuyobozi bw'u Rwanda bufata uko abari mu mpinduramatwara bo bawufata n'icyo bifuza kugira ngo mu gihe bazaba wenda bagize amahirwe yo guhabwa inshingano zo kuyobora igihugu cy'u Rwanda cyangwa se zo kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda n'iki bumva bazahindura ku birebana n'uyu munsi reka ijambo ndihe bwanare Abdulkarimu bwanare Abdulkarimu ijambo ni ryawe ngo hayirugari wagira icyo tubwira kuri iyi ngingo
Comrade Axel wakoze cyane ku ishengesho ryiza ubwo twe twavuga afite amen amen
amen
kuri uyu munsi rero wa independence y'igihugu cyacu cyangwa y'ubwigenge
bwanari use nk'uwongera ijwi sinzi niba ari njye uri kukumva gahoro cyangwa se n'abandi ariko uri kukumva use nk'uwongera ijwi ho gato
okay kamangireho uranyumva neza
ubu ndakumvishe noneho neza
murakoze ya nti gire tubonera umwanya gatoya wo kwibuka mbese ubwo bwigenge twabona buvuze iki twabonaga kuva kuri bande byagenze bite ntabwo undi umuntu w'umunyamateka ubwo kuvuga ngo ndi historian umuntu ukuri wandika amateka cyangwa uyavuga cyane ni ukuvuga bike ibyonzi ariko ntabwo navuga ngo nibyo authority kuko ntabwo ari cyo kinza nanjye kuri radio ntabwo uza kuvuga amateka ngenza kuvuga wenda iyo mvuzeho nibyo mvuga wenda uko ubundi politiki yakabyifashemo ariko abashinzwe kwandika amateka y'igihugu nuko bimeze bo bakabikora harimo n'impaka bajyamo bakazijyamo dushanga ibyo tubitangiye tubisobanura bwana Axel kuko ikibazo turimo kuganiraho ari niyo shingiro icyo wibaza n'abanyarwanda bose bibaza abanyarwanda bifuriza igihugu cyabo kuba nk'ibindi bihugu byose ni ikibazo cy'amateka kwandikwa mu buryo aba bari mu buyobozi cyangwa aba bafite ubutegetsi bashaka ngo yandikwe bidakurikije uko ibintu byagenze cyangwa se ngo iba habayeho n'impaka zibe zagibwaho zumvikanyweho ibimenyetso bishakwe bigaragaze kugira ngo ntabeho kuguma ibintu bihindaguruka kandi ibintu byose ari iki ibintu byose byarabaye mu buryo bumwe bidashobora kuba byarabaye mu buryo bubiri amateka ubundi ni babyita icyongereza babyita account account y'ibintu uko byagenze wegeranya cyane kukuri kuko byagenze atari uvuga ngo uze wowe wongeremo ibyawe cyangwa ubiinterprete uko ubishaka cyangwa bigire muri interpretation rero y'abantu biturukiye uko babireba n'icyo bifuza gutambutsa n'ibiki mu ntege nke z'ubumuntu nimwo hazamo kugoreka rimwe na rimwe bashaka guhisha cyangwa se bashaka gupfobya cyangwa se bashaka kugira ibiki biba byarabaye twebwe rero uyu munsi ndizera yuko muri ikiganiro turi bugire ntabwo turi buze kuvuga ngo amateka tuyafiteho autorite cyangwa nitwe banyamateka ahubwo turaza kugerageza uko dushoboye tubivuge nk'uko byumvikana bimeze dukurikije uko twagiye tubivana ahandi ariko ari nabyo biduha igitekerezo ntatwe bo mu ihuriro nyarwanda biduha ishingiro rya politike yacu ariko noneho na ideologi yacu cyangwa se ingengabitekerezo dushingiyeho kugira ngo igihugu cyacu tugiteze imbere umuzungu wa mbere waje mu Rwanda uzwi wanditswe na yari umujyamani aje agira asanga nyine hari ubwami bw'u Rwanda bwari bufite uburyo buyowemo muri icyo gihe cyabwo bwari organize uburyo bwiza nabwo bwanatangaje n'abazungu bwari bufite abayobora bafite abafasha umwami kuyobora ubwo bwami ari umwami ari uyobora bafite bari bafite n'ingabo kuko baranateraga bagafata ibindi bice bibegereye mbese bakageraho bari bazwi nk'uko n'ubungubu bazwi ntabwo u Rwanda rumenyekanye kubera ubungubu gusa ariko no muri icyo gihe abazungu baza rwaragendaga baranagenderanaga n'ubundi bwami bwari mu karere no hirya no hino hanyuma ubwo ba mbere bari abajyamani bari abadage abaribo banabigira bunga u Rwanda n'u Burundi ba Rwanda Burundi hanyuma byaje gukurikiraho nuko haje kuzamo na Congo nayo bakayishyiraho bikaba Rwanda Burundi Rwanda Burundi na Congo na Congo nyine Congo Burundi na Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo urumva icyo nshaka kuvuga nibwo rero abadage bageraga ikibazo cy'intambara ya mbere bavanye mu byo bavanyemo kubera imishyikirano bagiranye bitwarwa babiha Roni ibiha yuko byarebwa n'ababirigi on behalf ya Roni ntabwo bavuga ngo bakoronije nubwo nyine abanyarwanda babita ngo ni abakoroni ariko babahaye ngo babe nk'abareberera bareberere u Rwanda n'u Burundi babwongere ko batwaraga Congo nabo babyongereho niko byaje kumera bityo ikibazo twagize nk'abanyarwanda ni uko basanze kimeze wenda abazungu bo barabonye basanga abo ba mbere barabibonye basanga bati iki gihugu ntabwo cyoroshye gifite system zikomeye zenda kumera nk'izi wacu kuko nabo mbere nabo bategekeshwaga ubwami ahenshi muri bo cyangwa naho bwari bwaravuyeho bakazana bagatangira ibintu bya repubulika ariko mbere ubwami bwasaga nk'ubu bategeka hari za empire zategekaga mu mateka yabo arizo zinafite n'imbaraga nahariya rero niko byenda kumera nuko ubwo bwari butoya cyane hari nk'iya Buganda hari nk'iza Bunyoro izo wumva za Kabarega nyine n'u Rwanda rwo rufite ubwo bwami n'ahandi ugiye ugenda n'u Burundi bwari bufite ubwami bwabwo cyangwa bose na za Kongo bagenda bagira bityo biturukiye muri ibyo ntawo bo rero baraza basanga mu Rwanda nicyo gihugu cyarimo abakabaye biyadentifayinga abari abatunzi n'abari abahinga abatunzi b'inka cyangwa baragiraga hanyuma n'abahinzi farmers aribo hari mu bintu bya class ibyo wakwise nka class ahangaha muri izo class rero nimwo wasangaga akenshi harimo ngo abitwa abahutu uwo bishe abahutu n'abo bise abatutsi muri izo classes zabo Now, ariko ubundi ubwoko kamere nyarwanda mu bwoko bw'ikinyarwanda haba hari muri abo bahutu batutsi habagamo ubwoko ubundi arumvaga ngo ni abasindi ni abega ni abaki nabwo hakagenda bikurikira uko inzu yabaye nk'ubu ugasanga nko mu banyiginya kuko ari benshi cyane ugasanga habayemo abaka ugasanga harimo abandi baziyita abaya abandi bakita bumva harimo ngo yibare n'abashambo bahanyiginya ni inzu bikurikira inzu hanyuma inzu ikazaba nini ikagenda biba byinshi cyane hakaba umuntu n'abega nabo akazaba abakagara akaho abega runaka akaba ibiki that kind of thing ariko classes ari izo ngizo bakwisema ni class bazitwaraga nka class ariko nazo usanze atari class kuko abaje kwita abatutsi bamwe n'abamwe basanga nabo harimo ababaga bakennye hakaba n'abahutu bakize so nabyo ntabwo babyita ngo ni class ase ariko mu myumvire y'abantu bashatse gushyiramo ibyo bintu byo kugira nk'uko inibura ariko bari bameze habaga hari abantu b'abakozi bakorera abakire hariho n'abameze neza witwa ngo ni mu Bwongereza ahangaha bitaga lords cyangwa earls cyangwa ibiki abandi basigaye bose ari abakozi babo benda kumera nk'abacakara nubwo wenda batabaga ari abacakara cyane ariko bari abandi babagirira nabyo byaje guhinduka nyuma aho batangiye kujya batwarira abantu banza mu mateka mujya mwumva ab'ibihugu aho bafataga bakoronizaga batwaraga abantu nk'abo ngabo kugira ngo bajye gutembura guhinga kugira ibiki kugira ngo bakomeze ibyo bintu byabo ariko nk'abakozi babo bakorera ba nyiri bwite cyangwa abo ba karasi yo hejuru nawe mu gihugu cyacu rero icyo kintu cyaje gufata intera aho kugira ngo bahuze abanyarwanda buri muntu habe ibyo wakwise nka social mobility iva mu bantu b'imbaraga nkeya abantu bari baciriritse cyangwa ba rubanda rwa giseseka cyangwa rwantuza kandi ari nabo benshi kugira ngo bagire mobilite bajye hejuru wenda babone akazi iyo babaye batware iyo babaye ibiki noneho nabo bagire muri habagamo ibyo kumva ngo abantu yari kwitutsura something like that ntabwo nabivuga neza ubwo tumakiwe naza kumfata ijambo aza kubivuga neza kundusha ariko habagamo kugira ariko iyo taga mu rwego rwa politiki ikagumya iri kuri uwo muntu ni nk'ubu ngubu uko tumeze iyo umudamu abaye umukuru wa kampani muri bya bintu bya formative action byo kugira ngo abadamu nabo bagire haguma hakira akantu ko kumva ngo ni umudamu mu bwenge bw'abantu bamwe ntabwo yantegeka cyangwa se n'iki rero ni ikintu ntabwo kiriwe ni ku banyarwanda gusa nubwo ku banyarwanda cyari kuri big scale ariko kiri ahantu hose iyo umuntu umwe avuye ni nk'uko nkatwe hano tuba mu Buraya iyo umwirabura aje agashaka bakaguha pozishoni yo gutegeka usanga abera batabyemera ntabwo biri konseringa nabyo bumva bashaka kubirwanya kandi bufite authority ariko psychologically abantu baba bumva ariko bashaka kubigira niryo ryishingiro rimwe na rimwe yumva bavuze ngo bashaka kumva ngo twebwe abirabura ni klasi yo hanyuma babera nibo bafite ubwo bwenge ni klasi igize hari n'ugeze kwandika yuko abera bagira ubwenge bwabo cyangwa brain zabo ziri sophisticated kurusha iz'abirabura ariko ubwo iyo yari diversion yo kwereka abantu impamvu bacamo ibice biguma bidukurikira twebwe mu Rwanda icyo kintu rero ni ikintu bwana Axel n'abadukurikiye cyazanye ibibazo n'ubu tukirimo akaba ari n'ikintu kituma dushobora kugira umunsi tuzi ngo umunsi nubwo abantu babonye ubwigenge babuvana ku uboroni yari yarahaye ngo babe nka custodians cyangwa abareberera u Rwanda aribo babirigi ku bundi nubwo bayireberaga ariko nibo bayitegekaga ariko agreement yari yuko bo bayiteke babaye caretakers babikorera Roni ariko nyine caretaker rimwe na rimwe arigiye yitwara nk'aho ari we nyiri gutwara babiri barabikoze ariko babikora banyuze mu gutandukanya abanyarwanda ibyo batandukanya bigera naho batangira ku banyarwanda byo kwita muri mu ndangamuntu bandikamo ngo uyu ni umuhutu uyu ni umututsi ibyo bashingiyeho udashobora kubisobanura ubwo ngubwo bivuga ko n'abarongoranye baba batakaye cyangwa uretse yuko bavugaga ngo mu muco nyarwanda cyangwa umuco wariho icyo gihe habagaho ibintu byo kumva ngo umugabo niwe nyirurugo n'iby'urugo byose n'ibye so n'abana bavutse babara umugabo so bakurikiza ubwoko bw'umugabo ibyo ni ibintu no kugenda bihinduka ubu ngubu ariko n'ubu ngubu hari abakibyumva batyo so uko byagenze rero kuko abari bariho abakiriye abazungu bakanagumaho bari abatutsi kandi ubwo ngubwo bagiye kubikora bamaze gushwana n'abatutsi abo babirigi umwami wa mbere bamaze amate uko bivugwa n'ubu ngubu ntawe urasobanura neza uko ubwami bwe bwarangiye bwakurikiraga ubwase waguye ishyanga nawe umwami Rudahigwa nawe uko bamurangije bivugwa yuko yari muri groupe y'abandi banyafurika barwanaga independence ariko binavuga yuko nawe yashakaga yuko u Rwanda rwakwigenga baramuhitana rero kandi hari n'ibivugwa yuko yaratangiye no kongera gukorana n'abajyamani harimo n'abashinwa n'abacuba n'abandi bose so byabaye ngombwa yuko bagomba kumuhitana kubera politiki rero icyo gihe ntihagira ubaza agushyanga hanyuma hazaho murumuna we mu buryo bw'ubwiru batakekaga mwene se wabo witwa ari we Kigeli agiye gusaba Roni nk'uko nyine yariyo kayateka yari yarahaye kayateka ubirigi imwegezeho ibibazo bamuheza hanze bamuhejeje hanze mu kavuyo kaje bisanga noneho bapromotinze hajemo ikintu cyo kuvuga ngo abahutu mwarakandamijwe ubu n'igihe cyanyu cyo kugira ngo mwitware nk'uko politiki zose ziba zimeze bashaka ngo bagire abo batonesha hanyuma abandi abariho icyo gihe babashyire hasi hazamo izo mvururu zaje kuvamo imvururu za 1959 n'ibyaje kwitwa kamarampaka referendum n'ibyaje nyine kugira ngo bahe u Rwanda independence kuri ya independence rero urumva yuko hariho igice kimwe cyari cyarahunze cyumvaga kitabaye part y'ibyo ngibyo n'ubu ngubu ibintu bikiri muri contestation yuko uko iyo kamarampaka yabaye uko ibindi byagenze byose hari babivugwa ukwinshi biturukiye umuntu uko yumvaga politike y'icyo gihe cyangwa ibyo yifuzaga muri politike muri icyo gihe bakaba arigize na influence ko bagenda babyigisha abantu babo ko muri rero akiseri n'abanyarwanda badukurikiye niyo mpamvu tuvuga tuti mu nkuru nyarwanda ikibazo twakivuye imuzi kugira ngo turangize duturutse kuri root cause yacyo cyangwa umuzi wacyo tuwurandure birangire twasanze
wenda utaratubwira ko mu nkuru nyarwanda mwebwe mu gutekereza icyo kibazo cyazakemuka ubona ntabwo ngiye kukubwira wenda ngo ucire imanza abandi no kugira ngo nuguze igitekerezo cyawe ubona ikibazo cyagiye kibaho wenda no mu buryo bwo abantu bagiye bafata uyu munsi umaze gusobanuraho gatoya ko hari bamwe batibonyemo kubera hari abari bari mu buhunzi barimo birukanka batabonye igihe cyo kumva ko nabo bafite uruhare muri iyo nzira yo gushaka kwigenga ariko se ubona uko ubutegetsi bwagiye busimburana hatari ikibazo cy'uko abantu bagiye ndetse duhereye no muri iki gihe turimo abantu bakaba bariho muri iki gihe turimo kinyejana cya 2021 ariko bakigengwa n'imitekerereze yo mu kinyejana cya 2020 cyashize aho kugendana n'ibihe biriho kugira ngo abantu barebe uko niba hari n'ibyapfuye n'ibitarangiza mu nzira nziza ariko barebe uko bavugurura ibintu noneho bigende neza
Bwana Kiseri icyo kibazo ubaje ni ikibazo gikomeye cyane kandi niyo mpamvu natinze ndimo gusobanura bino bintu kugira ngo abantu bumve yuko ikibazo ntabwo twavuga independence cyangwa ngo ubwigenge tutarimo kwigenga kuki nimo kubivugana kuko ishingiro aho ibintu byatangiriye bishingiye ku bintu abanyarwanda ubwabo batumvikanye nabo batabyumvikanyeho abanyarwanda ubwabo byashingiye ku bintu byo guca mu mbere na mbere abanyarwanda amacakubiri kugira ngo niyo independence mbere na mbere ntibabanze kuyibona nakubwiye ino mpamvu muri byo kubwira ngo umwami Rudahigwa yari party ya movement y'abanyafurika yashakaga independence hari impamvu nabivuze ni ikintu gikuru cyane kugira ngo abantu bacyumve banasobanukirwe kuki mbese ababirigi bamuhitanye kuki bari bayihitanye ise abandi niko babigenje n'abandi bami b'icyo gihe babaga badashaka gutegekerwamo n'abanyamahanga mu gihugu cyabo nabo niko babagenzaga urugero hari Kabarega ubonye amateka uko bamwandika bakubwira ko ari umuntu mubi cyane yari iki ariko hari abandi bamubona nk'aho yari nationalist hari Mwanga muri Uganda hari n'abandi bami mu bice byinshi ugenda ubona bagenda bagira batyo n'ubu ngubu hari abantu babona hari abantu kubera ibyo babigishije babona Kagame nk'aho yari ari igitangaza cyabo ubanza ujye ubona intore uko zimwita na Kagame atarajyaho hari ababonaga Habyarimana nk'aho ari umubyeyi nk'aho ari umwami nk'aho ari iki ntubakibivuga kandi hakaba n'abandi babonaga aho nk'igihe yavugaga ati igira siruzuye ubwo ntabwo bambwira ngo igira siruzuye urimo kuvuga ngo mwabonye independence hari uzi ko hari abandi bagenzi b'abanyarwanda nubwo mutumvikana muri politike cyangwa se hari ibyo by'amacakubiri yabaye bari ishyanga ariko bavuga ngo iruzuye bo ntibaze urimo no kunegoshiyetinga actively kugira ngo bagume hanze ntibibe ngo nibaze ariko hanyuma ubatunganyirize ariko bajya n'abandi bose bajya kuba hanze kubera gushaka imibereho ariko igihugu ari icyabo ubwo ugakora actively gusaba kujustifyinga yuko hari abagomba kuguma hanze bitagize ni nk'ibi urimo kubona politike ya FPR yo iranakabije kuko irabeshya ngo urimo kubazana ahubwo ikabazana ishaka ngo ibakandamize n'abari hanze igashaka ngo yongereyo akaboko ko kugira ngo ibakandamize ariko nayo ibeshya ngo barimo kurwanira ineza y'abanyarwanda bose ubwigenge rero ubundi ubwigenge uko bukwiriye kumera bukwiriye kuba bushingiye ko buri munyarwanda wese afite ubwo bwigenge mbere na mbere ku giti cye ariko nuna collective nk'abanyarwanda mukagira ubwo bwigenge aho buri muntu agira amahirwe angana ku gihugu cye niyo mpamvu muva ku bwami mukajya kuri republika buri muntu aba afite opportunity yo kuba yategeka anyuze mu nzira yo gukomvinsinga cyangwa yo gutanga ibitekerezo bikurikirwa na benshi haba ayo matora y'uri buyobore bikagira ntihabe ngo uyu nguyu ni wavutse azayobora cyangwa birava kuri bijye kuri uyu bya bindi nk'uko za monake zimera cyangwa ubutegetsi bwo bwa kera bwa cyami bwari bumeze independence ivuga yuko ibintu bishubije abaturage muri rusange bagomba bakigenga bagatora icyo bashaka bagatora icyo batarimo gushaka nawe icyumba jeroti ubona byaragenze bite kuko hajemo ayo macakubiri yaje ubwo abandi bwo igihe hari ibyo bintu byo byivangura bahubwo bamuvinze forward abakabaye bafite izo mbaraga bakavuga bati kugira ngo twe tugumeho turi seremoniyo sinzi kinyarwanda babyita iki seremoniyo mu kinyarwanda bakita iki komerede akiseri ntubona ubwami bwa hano buri seremoniyo
yavuga ko donko kugendera ku imigenzo iranga ubutegetsi
umuntu uranga ati njyewe ninjye mutegetsi ariko adafite politiko muri politika adafite
imbaraga nk'uko nguko ubwami bwongeza bwara ariko ugasanga imirimo y'imiyoborere ikorwa na minisitiri w'intebe
yes politike nyayo ifitwe na nuba uri nuba wagiye mu buyobozi prime minister nibyo yanditse akagira
ni nk'abayobozi b'icyubahiro niko umuntu yavuga
wavuga ngo ni nk'abayobozi b'icyubahiro nka kwa kundi uvuga uti ushobora kuba ufite urugo rwawe hakabaho umuvuga ngo uyu nguyu niwe mutware w'urugo ariko atari kuvuga ngo niwe ukora uvuga bikijyana bikagira iki we gusa ari ikintu cyo kubaka ngo ni ikintu cyo kureberaho cyo gutuma hazamo iyo representation
ibintu bijya ku murongo hazamo kugira ngo ibintu bigendere hamwe
umuntu yavuga
ko ari nk'ubuyobozi bw'icyubahiro
ariko bya seremoni ariko atari ukuvuga ngo uwo nguwo ni we icyo avuze nicyo gikorwa cyangwa n'ugomba kuvuga ngo ibi bigirwe ahubwo we abyikuramo abongereza bo bagize ubwenge baravuga bati ubwami kuko bo bahise bava muri ibyo bintu bya pawa ishingiye mu kugira basanze n'abari abakozi ba abacakara cyangwa abari izo karasi zari zo hasi zitangiye gukira cyane kubera bamwe bari batangiye kuba baroya bacuruza bagira ibiki batangiye kugira amafaranga menshi cyane aribo banubaka n'amavuriro n'ibiki hahange ntuye hari ivuriro ryitwa Guys Hospital ryubatswe n'umuntu wari ukize cyane aryubaka ashaka ngo avura abantu ibintu bashaka ngo bamuhe no kujya mu kuyobora arabyanga aravuga toya ngewe ndashaka gufasha kurangiza indwara bari bafite indwara ya plague ahangaha ubwo rero yaryubatse muri 17 something mu gihumbi kimwe magana arindwi na kangahe uwo Guys niyo yaje kuvamo Guys and St Thomas Hospital yari umuntu watangiye acuruza ariko yaravukiye aho ntuye ngewe hitwa Bamanze hakora iki iyo ndwara niyo yari senta y'ubucuruzi bwa UK ibyo basahuraga byose za India muri Afurika za Amerika za Canada byanyuraga aho ngaho aho ujya wumva hitwa biza bugufi y'umwami hari Tower of London ahitwa rero za docks niho hari ubucuruzi bukomeye cyane ubwo we rero yarateye bugufi aho ngaho ariko hakaba n'indwara ubanza barazivanaga iyo bagendaga aho ngaho barimo kugira ashinga ivuriro iryo vuriro rikavura abaturage bahatuye aho ngaho bamuhanga abe meya arabyanga ati njye sinjya muri ibyo bya politiki mbona uwo bagira ubwenge
ubwo niwe washinze ibyo bitaro ashaka kurwanya indwara ya plague
indwara ya plague hari n'izindi ndwara bagiraga bi cyane iyo ubona tugura muri afurika n'abano bera barabikoraga cyane
iyo plague ni ibyo yongeye kuvuga ni indwara ijya kumera nka malariya nayo yaterwaga n'udusimba twarumaga abantu
ariko yarabamaze
cyane
iso iba wumva rero nk'iyo Guys Hospital na St Thomas yari doctor we Guys yari uwo muntu utanga amafaranga akora n'uwo muganga rero bubaka ibyo ntuza aho Thomas yari atuye banashyira n'iryo vuriro so hariho Guys iri bugufi ya London Bridge hakabaho na St Thomas iri kuri Westminster Bridge ariko ibyo mbivuze nshaka kukwereka yuko bo abami ba hano bagize ubwenge baravuga bati nidusimbara tugashaka ngo tugume dutegeka ntiduhe abantu ngo bisanzure ariko mu kwisanzura twumvikane nabo twebwe tugiye kuba seremone muturekere ibintu byacu muturekere ibyo dufite mujye muduhaho udufaranga dukeya ariko mwebwe politike kuko mwebwe mubaye benshi mugenda bari muyiyobora muyobora uko mushaka abantu batore uko uwo bashaka niyo mpamvu wumva hari commons ujya wumva commons yano iyo bita commons parliament ya hano bayita commons kiva ku ijambo cya common man abantu basanzwe abantu ba buri gihe hakabaho na lords iyo mwebwe iyo mu Rwanda babikopa na Amerika babyita senate ni lords ntago batorwa ni abantu babona ngo wowe uri igihangange muri bino bintu wowe wa uri umusantisti wowe uri umuntu wa ushosho mu bya shosho warahebuje urabyitangira batanga izina ryawe ugashyirwa ukaba appointed kugira ngo ube umujyanama
ninde wa appointinga ba lords
ubundi yabaga ari umwami kuko kera nibo bategekaga byabaga kubona ibihinza nka ubanza nabyita ibihinza mu Rwanda mu Kinyarwanda babaga ari abajyanama b'umwami kuko umwami niwe wategekaga ariko ubu ngubu byarahindutse ubu ngubu iyo lords bayishyizeho kugira ngo niyo mategeko iyo abo ba member ba parliament bayagize ajya hariya kugira ngo bari bayanonosore kuko bo urumva ntago babari abantu bari baba nk'abatechnicien ba experts bafite ineza y'igihugu ntago bameze nk'abapolitisiye bo bafite nyine politike bakurikira ibifitemo n'ibintu by'ubuzi ko politike yabamo kwikubira no kwikunda kugira ngo ushobore gutsinda ushobore kugira ibiki bari rero bazanamo ibyo bakwise nka sense of what a sense ya balance ariko iyo bazanye ikintu nka for example bagafata nk'icyemezo cya bill bakagitwarayo bari abakacyanga kikagaruka muri commons commons ikagira iki gikoraho cyangwa nticyanga kagisubizayo iyo kigiye bwa kabiri bari abakanga iyo kije gihita kiba bill ntago commons gumufite imbaraga ariko ibyo ngibyo kugira ngo bibeho bityo nibyo bituma bino bihugu nabyo bigira amahoro nabo bakagize amacakubiri nk'ayi wacu twebwe rero uko tumeze mu Rwanda iyo independence yaraje iza yateguwe mu nyungu za bagashaka buhake ariko atari mu nyungu z'abanyarwanda bagashaka buhake aribo babirigi bakoresha abanyarwanda bakeya kugira ngo basitiyaringe abandi banyarwanda rubanda rwa giseseka ngo bereke ngo igihe cyanyu kirageze n'ikindi kimuzamuke mugire nabo barabyumva bigenda bityo nk'ubu ngubu hari umuntu ushobora kubwira ati leta yari iriho ya Habyarimana yari leta y'abahutu niyo ko sayikolojika niko bari barabishyizemo ariko ashaka kumbwira ngo nta bahutu bari bakenye cyane kandi nta batutsi bari bahari bameze neza cyane harimo n'umukoloneri w'umututsi ruhashya
ariko wenda bashobora kubwira bati ababizi neza n'abacuruzi bari bakomeye muri kiriya gihe cya kera cy'umwumba wa Habyarimana harimo abatutsi umuntu yatanga nk'urugero nka Rwigara Sinaporo na undi nendera
ariko nabo kugira ngo bacuruze impamvu bwana Kiseri bacuruza batyo ntago ari uko bacuruza mu buryo ntago bacuruzaga batyo kubera mu buryo yuko byakabaye ari ukuvuga ngo wisanzure nk'umuntu ufite ubwo bwigenge nyine babikoraga bagomba kugira abantu bari muri leta bafite imbaraga bagomba kubikorera niryo shingiro rya corruption n'ubungubu tukishyura nk'uko ubona ubungubu nk'umuntu nka Bamporiki baze bakamugira minister atari ukuvuga ngo nuko afite ubushobozi ariko ari ukoza kuza kuramya umunyagitugu akamuvugira neza ntushobora kumbwira ngo ubu nka minister Gatabazi wa local government ngo niwe muhanga cyane kurusha kuriya profesa yasimbuye cyangwa n'abandi bantu bigishijwe cyangwa n'ibiki ntabwo ushobora kumbwira ngo afite na moral authority sinzi ukuntu mu kinyarwanda nabyita yo kuba yanaba na minister kandi ari umuntu uzi ngo azi amateka yuko yibye afite amacabiranya agira ibiki ariko kuko asingiza Kagame akamuvugira ibyo ashaka akaba yaza akavuga ati ndashaba imbabazi abahutu twarahemutse cyane kandi private razi yuko ibyo arimo kuvuga atari byo ariko kuko inda ariyo yashyize imbere akabigira atyo nyuma bamuha
aho ngaho ntabwo n'urundi rugero bwanariya ubundi siko sinzi niba ubizi mu mategeko y'u Rwanda bavuga ko umuntu wakatiwe n'inkiko kereka niba byarahindutse ubwo abanyamategeko bazabitubwira ariko ubundi bavuga ko umuntu wakatiwe n'inkiko igifungo kirenze amezi atandatu adashobora gusubizwa mu mirimo ya leta y'abakozi ba leta ariko nk'uwitwa Karisa Alfredi wayoboraga ugeze kuyobora banki yitwa BCDI yafunzwe hafi imyaka ine ariko ubuse
bari bamukata imyaka umunani baramubabarira barangije baramugira aha kandi urumva bavuga ariko ni ambasada yes ariko urabibona no kumva umuntu bajya kuba ambasada akazitwa his excellence yarakoze ibyo ngibyo cyangwa baramugiriye ibyo ngibyo bikwereka yuko icya mbere wenda babimugira yarahohotewe nta mategeko yakurikijwe ariko icya kabiri baranakurikijwe byaragize na bite ntabwo nayo mategeko uko yanditse bayakurikiza so hano ntabwo byashoboka rero ahangaha kuko bo amaso yabo barabigira ariko bituma system ziza ziba zishingiye kuri icyo kintu nakubwiye niyo mpamvu nari ntagiye kukubwira twebwe muri Abanyarwanda twagiye kumuzi w'ikibazo dusanga ikibazo mbere na mbere tujya gukemura ibintu ibyo ari byo byose tugomba kuvanamo ikintu kidutandukanya abantu bihishamo kugira ngo bagoreke amateka
ntabwo ari amateka gusa baba bagorotse. Iyo ugoretse amateka ntumenye iyo uva, ntusobanukirwe iyo uva, ntumenye impamvu iyo ari aho uri n'aho uri bujye, ubu uri buze kuyoba. Niyo mpamvu tuguma twayobye, niyo mpamvu tugumana mu bibazo turimo. Ni uko tutararikonsayiringa neza n'ukuri kubyatubayeho, kugira ngo noneho tumenye ngo kuki tumeze noneho tubibonere umuti ushobora kuba ukarishye, ariko ari wo muti uzaramba. Umushi ukarishye rero ni uwe Bwana Kiseri, ni ukwemera ngo twayobewe n'abajyamani nk'uko nabivuze. Hanyuma abajyamani bagize ibyago ku isi yose, Roni iduha Ababiligi.
Mutubabarire, ndumva Bwana Ali Abdul Karim umurongo wa telefone uvuyeho, turaza kumusaba yongera agaruke. Ni ibibazo bikunze kubaho. Reka tujye kuri Bwana Epi Mbake nawe abatuganiriza kuri ingingo mu gihe dutegereje ko Bwana Ali agaruka. Bwana Epi Mbake, wenda wowe sinzi niba ndi bugusabe kugira ngo usubire mu mateka, kuko ngira ngo Ali yabigarutseho cyane birambuye. Ahubwo nifuza kukubaza wowe nk'umuntu uri mu nzira y'impinduramatwara, ikintu abanyarwanda bakwiye kwitega cyazahinduka muramutse mugize amahirwe yo kugira ngo mugire uruhare mu miyoborere y'igihugu mu bihe biri imbere. Ni icyo abanyarwanda bakwibuka, ni gute uyu munsi w'ubwigenge mwazawongerera agaciro, ukizihizwa uko wari ukwiye kwizihizwa, cyangwa se abantu bakagira uburyo basobanukirwa neza kurushaho ijambo ryanjye?
Urabimva Bwana Gisele?
Ndakumva neza, wakongeje ijwi ho gato gusa.
Ya, niba unyumva.
Ndakumva, wakomeza.
Umuhanzi Bikindi niwe wavuze ati, ati ndi muto cyane, ibyo sinabibonye narabibwiwe ndanabisoma maze kubyumva ndamyarurema yo ndinze uwo mu rugo. Ubwigenge bwabaye hasigaje imyaka 5 ngo mvuke, ntabwo nabonye, ariko ababwishimiraga ko babubonye hari icyo babivugiraga. Bibukaga Shiku, bakibuka ko yajyanaga n'ikiboko Shiku Bwana Kanyinja, aho byari ibikorwa by'amaboko, ibikorwa by'agahato, abazungu bababwira ko barimo kubarinda inzara, wenda bishobora no kuba byari bifite ishingiro, ariko uburyo byakorwaga byari bibi cyane, ku buryo byagaragazaga agasuzuguro mu miyoborere, bikaza bakibuka n'amaceri uko bahekaga abo bazungu, n'ibindi byose bijyanye n'agasuzuguro k'umuntu utitegeka. Ariko Bwana Kiseri, ahantu hatumye harimo abantu batiyumva muri ubwo bwigenge, nuko abayoboraga umwami n'abandi bamufashaga kuyobora bo nibwo bifuzaga, kubera ko ubuyobozi bwabo bwari bwaragabanyijwe n'abo bazungu baje bakabategekeramo, ingufu zabo bakazica intege, byaba mu rwego rw'ingabo no mu miyoborere. Abazungu akaba ari bo bayobora bagira ubutegetsi nyabwo urebye, abayoboraga nabo bakasa naho ari abagererwa nk'abandi. Mu guharanira ubwigenge rero, bo bashakaga ko bakongera bakagarukana uburenganzira bari bafite kubo bayoboraga n'uburyo bayoboraga bigakomeza, ariko abandi bakayibanda bo aho kugira ngo bashishikazwa n'ubwigenge cyane, bashishikazwaga ahubwo no kumana iyo ngoma y'abo bantu bari abami bari mu gihe cya gihake. Noneho n'ababikoze n'ababivugaga bakavuga ingo ya gihake na gikoronize ko byagendeye icyarimwe. Urumva rero habayemo confusion gatoya, ku buryo kandi ni ingoma ya cyami yagiye mbere y'uko abanyarwanda babona ubwo bwigenge bw'abaturage. Urumva rero abo mu ngoma ya cyami banabyibonagamo ntabwo bigeze babona ubwo bwigenge, ntabwo babugizemo uruhare, nubwo bari baratangiye kubiharanira, ahubwo ingoma yabo yavuyeho banahunga ubwo bwigenge butari bwanaboneka ubunaboneka bamwe bakinahunga kubera ko ubwami bwari bwavuyeho ibyo rero bikaba bisobanura impamvu Kagame wari uri mu gihande cy'abari bari ku bwami n'abandi bamuri impande batiyumva muri ubwo bwigenge ubwo bwigenge bwabonye n'abo bantu babavanye amata mu kanwa nta bwigenge bawubonamo niyo mpamvu kwirwa babwizihiza atari ngombwa icyo ni igisobanuro kuri njye mbona impamvu batabwitaho icyo bitaho n'ingoma babuze icyo bashakaga ni ukuyigarukana Kagame n'abandi babitekereza kimwe barayifite ariko atari ukuvuga ngo bose barishimye nk'aho ubwo bwigenge bw'igihugu butagakwiye kugira icyo bubabwira ikindi nakongeraho ni uko icyo gihe cyari igihe cy'ubwigenge mu bihugu byose bya Afurika ntabwo ari ukuvuga ko ubwo bwigenge bwabonetse mu Rwanda ari uko Abanyarwanda barushije ingufu abazungu bari bakoronije igihugu ahubwo byari bigeze igihe cyo kuvuga bati mureke ni igihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose yari irangiye abarusiya bamuruyeho uburayi babamuruyeho ubudage bwarumaje kubufaransa n'uburayi bwose baraye bari bwambuke mu Bwongereza abarusiya bamaze kuba bamurura hejuru bati dore ni mwebwe munafite n'ibihugu mukoronije mu ntuza nimureke ubwo buryo bwo gutegeka babaye obrije gutanga ubwigenge n'abanyafurika nabo batanabyitegaga no muri iyo myaka barabutanga ariko ubwo bwigenge ahubwo nicyo turi buze kuvuga ubwo bwigenge bwabaye nyabwigenge bumeze gute ese koko ibihugu byo muri Afurika bituroma birigenga yes or no ntabwo byigenga byaba mu buryo bw'ubukungu ntibwigenga mu buryo bwa politiki birwa babagaragazaga ko
aho kukubaza bwana ipfumake abanyarwanda cyangwa se rekandekana kuvuga abanyarwanda vuga abanyafurika bajya kwigobotora ingoma ya gihake ngo yari bagejeje kure ibyo bamburwaga cyangwa se uburenganzira babuzwaga n'ingoma ya gashaka buhake ntabwo ubona ko gusa ari izina ryahindutse ahubwo ko abagiye ku butegetsi noneho babene igihugu nabo bashyize abo basangiye igihugu ku bundi buhake n'ubwo bita nubwo ahubwo ugereranyije no gusanga ubwo buhake bashyize ku bo basangiye igihugu bunaruta ubwo bagashaka buhake babashyiragaho
ni icyo ngicyo nashaka kuvuga nimvuga n'impamvu Habyarimana nawe ubonye yari ashishikajwe n'igihe ingoma ye yagiriyeho kurusha icyo gihe cy'ubwigenge mfite ubwigenge no ububasha babuvanye mu mabumba ibyo abadiministrateri ibyo bakoreraga abaturage byarahindukiye bikorwa n'abirabura ubwabo abari bo baba abazungu baba ntabwo babaye abazungu kubwera ahubwo babaye abazungu mu buryo babakorera ikiboko wenda navuga cyaragabanutse ariko gutotezwa kutagira icyo bamarirwa byose byarahindutse bijya mu maboko y'aba none se ubwana Giseri wambwira tuvuge nko mu gihe cy'ubukoroni urebye uko Kongo yari imeze abantu barishwe byinshi ibyo mu gihe cya Leopold igihe cy'umwami ariko urebye nk'amashuri uko yubakagwa urebye uko abakongomani bigaga n'iki byose urebye agaciroma ibintu byose byasubiye inyuma igihe ukareba nk'umujyi wa Bukavu uko wari umeze ku gihe cy'abakoroni nta ikiyongeyeho n'ibintu bingana iki urebye ubukoroni bwavuye mu maboko y'abazungu bujya mu maboko y'abigabura kujya gukoroniza bene babo ni nayo mpamvu ubona ibyo byo kuvuga ngo umunsi w'ubwigenge byagiye bihinduka iyo minsi ya kudeta bihinduka uwo munsi wo kuza gufata ubutegetsi kwa Kagame bihinduka hose niko byagiye bigenda mfite ni ubwigenge ku izina ni ubwigenge mu magambo ntabwo ari ubwigenge mu bikorwa nta n'ubwo ari ubwigenge mu bwonko mu mitekerereze iyo biza kuba ibyo ngibyo hariho ibihugu bimwe byagiye bigerageza kamemu ugiye ukareba nko muri Tanzania ntabwo bimeze nk'uko bimeze mu Rwanda cyangwa bimeze muri Congo cyangwa ntabwo mvuga Congo kubera ko nayibaseye cyangwa iki ariko urebye uko ibihugu bitegetswe agaciro mabivuga ngo biri mu bwigenge nta bwigenge mbonye aho ngaho bavuga gusa ko abategekaga barabazungu none bakaba barahindutse abo birabura nabo bakaba barahindutse abakoloni kuri bene wabo biranababaje kurushaho birutwa n'uko nakoronizwa n'umuzungu wo kujya muharanire n'umuntu tuvi ndimwe wari umuvandimwe wari ukwiye kumfasha twari dukwiye guhana akaboko tukavuga tuti dukorere igihugu cyacu ahubwo ukangira umucakara ugashimishwa no kunyambura icyo nari mvugiye kugira nk'umuvandimwe wawe wowe ukajya mu kwikungahaza ukazi burayi ukazana abana bo kwiga iburayi ukumva ari cyo kigushishikaje ubwana kagira ijabo njyewe iyo abirabura bavuga ngo barigenga mba numva bisa naho bintambye nta bwingenge mbonyaho urakoze bwana gisere
ndabyumvise bwana epimake ibisobanuro byawe ariko none icy'ingenzi ngira ngo abadukurikiye bifuza kumva ndetse bananyotewe kumenya ni ukumenya ngo twe turi mu mpinduramatwara si icyo kintu kuko tukizirikana twakoze iyo konsa yuko ubwigenge mu by'ukuri tutigeze tubugeraho kubera ko bagashaka bake bamwe baragiye haza abandi b'ubundi bwoko dusangiye igihugu baza badukoroniza mu bundi buryo none umwe muri mu nzira y'impinduramatwara nko ku munsi nk'uyu nguyu n'iki bwana epimake n'icyo wabwira abadukurikiye banyotewe n'iyo mpinduramatwara ni iki wabizeza cy'uko koko ubwo bwigenge bazabusogongeraho bakumva ibyiza byabwo nk'ibyo abari mu bindi bihugu babashije kwiteza imbere babashije kugira ubwo bwigenge basogongeyeho ariko abanyarwanda taragira ayo amahirwe ni iki wababwira kuri uyu mugoroba
ikintu cya mbere ni uko mu bintu twakora ari ukugira ngo twigishe abaturage babanze bibohore mu mutwe kandi bigashyira mu bayobozi kwibohora kwigenga ntabwo ari ugukusanya amafaranga ngo ugure imodoka uze gutera icyondo abatambaye inkweto cyangwa bambaye utwenda duciriritse biguriye muri caguwa ubwo ntabwo ari bwo bwigenge kwigenga ni ukwigisha abantu gukora bakivana mu bukene igihugu kidashoboye guhemba abaturage babo igihugu kidashoboye kwigaburira igihugu kidashoboye kwigisha abana bacyo nta bwigenge kiba gifite ntabwo bwana bisere waba utuye impande y'iwanjye cyangwa waba utuye kure kugira ngo uzashobore gushyira ibiryo ku meza akaba ari njye ugomba kubiguha nurangiza uzajya kuvuga ngo urigenga nurangiza ubwire umugore wawe n'abana bawe ngo urigenga kandi ntugaburire buri munsi ubwo bwigenge n'ubwahire Kagame ashatse yakwirata buhoro n'abandi bose bameze nk'aho bakwirata buhoro igihe cyose bazi ko amahanga adashyize adakoze direct budget support ngo babone amafaranga y'ubwongereza cyangwa nyamerika bashobore guhemba mwarimu uri mu cyaro kandi nawe bamuhembe nawe bamaje kuyacamo imirwi bamaje kugwiza amafamu bamaje kugwiza inka n'amamodoka no kuzana abana babo kwiga i Burayi noneho ngo barangize bavuge ubwigenge cyangwa barangize bavuge ngo igihe cyose udashoboye gukora icyo minimum utigishije abana bawe utambitse umugore wawe ubwo bwigenge wawuvanye he ubwo bwigenge rero buzahera kwigisha abaturage biriya byo birirwa babwira abaturage ngo kwigira se kutashobora guhemba abaturage kwigira kudashobora gushyigikira umuturage ngo ahinge umurima we abone ibimutunga ibyo niba isabune adashobora kuyikorera cyangwa adashobora kugira aze kuyigura mu byo yagurishije ibyo yahinze none aze kuyigurira imutu agira isuku aze gutanga amafaranga abana bige ubwo bwigenge n'ubuye igihe cyose tutarigenga ekonomi koma igihe cyose tudashobora kwihaza mu biribwa nta bwigenge buhari ibyo rero nibyo tuzaheraho ibyo nibyo tuzigisha kujya gushuka abaturage ngo muririmbe ku mugaragaro ngo murigenga kandi ntacyo bigenga ahubwo bagaruka bagasabiriza nta bwigenge mbonye aho ngaho icyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo umuyobozi azigenga azagira ibyo yigengaho umuturage akandamizwe umuturage ashobora no kwihaza mu biribwa cyangwa akagira uko aproduwiza akagira uko yibeshaho ariko akagira n'amategeko amukandamiza amategeko y'iyo misoro yaburiho imisoro itafite ikimumariye ibyo byose nabyo nta bwigenge buhari ubwigenge buzahera ku muturage uri mu cyaro hasi bugende buzamuka bugere no ku bayobozi abayobozi nabo bazigenga kwa raporo ya za politiki za mpatsibihugu Kagame yambwira ko yigenga te ba agira atya bati gurisha fata imirimo y'ikibungo yose uyigurishe na Buffett akayigurisha fata abaturage ubaka imirima uba kangondo yose ubajyane nta ngurano bahaye akabirukana agafata abaturage bo mu kivu cy'abakene akabamaze imyaka n'imyaniko yarabirukanye bara atazi iyo batorongereye ariko na wana akaba atari yahubaka kwicara aho ngaho afite amabwiriza nawe ari kugatuna mbwenu k'abazungu kabampatsa ibihugu akamera nka ya mpyisi inkuba yakubise abana b'impyisi impyisi itaba intama bajya hehe abo hejuru abazungu bambatsa ibihugu baramugondi batigira gutya na gutya nawe akaza kwirata no kwishyaringa mu mamodoka mu mafaranga y'iby'abantu no muri izo mfashanyo y'ibye
reka mu rugo ye gato utumye ntekereza ikintu aho ngo avuze uti bamatsa ibihugu nibo bamutegeka ibyo rero bisa nk'ahubwo bamatsa ibihugu mu by'ukuri batigeze bagenda ahubwo bahinduye strategi nko kuvuga bati aho kugira ngo tugume hariya tugaragara turwana na miliyoni icumi miliyoni makumyabiri z'abaturage batuye igihugu runaka reka tuvuge ko tubahaye ubwigenge ariko noneho tuzahindukire dukoronize abo bazitora abo bazashyira ku buyobozi abo aribo tuzakoroniza noneho bibe nk'indi koronizasiyo par procuration bajye bakoroniza bakomeza bakoroniza ibyo bihugu ariko banyuze mu babiri ku isonga urwo rugero rwa Perezida Kagame warutanze ngira ngo rwaba rujyanye n'ibyo ngibyo ndimo mvuga
ntibiri kujya kureba Bwana Gisele Kagame ubwo yarabwivugiye ati bariya abazungu bareba ibicucu muri twebwe ibicucu gaheza akaba ari bo bashyira ku buyobozi yarabyivugiye biri on record ntabwo ari njyewe mbivuze yarabyivugiye bashaka ibyo bicucu bazajya bakoreramo bazavuga bati abantu badafite umutima abantu batagira ubupfura na mba b'ibihazi bavuga bati twebwe kuzajya bene bacu ntacyo bizatwara urugero rwiza ni Kagame ni gute yakumva ko ashobora kumara imyaka 30 arimo guteza akaduruvayo mu gihugu cy'abaturanye muri Congo yumva adashobora kubaha amahoro kugira ngo bampatsa ibihugu bafite amasosiyete ashaka ubukungu buri hariya muri State of Congo bazakomeze baze bavome bataguze ayo mabuye y'agaciro ku giciro gisabwe kugira ngo yaba Congo yiprofitiremo nyiri ubukungu baba yewe nabo ubwabo bahatuye hafi babiprofitiremo nabo bazungu bagira inyungu ahubwo icyo abo ngabo bampatsa ibihugu bashaka nukuza bagafata iyo mitungo batarushye ariko bakagira ibicucu banyuraho bakagira ibikoresho banyuraho baba mwangamaboho wa Kagame n'abandi bose bameze nkawe ubwigenge ntabwo tuzabona igihe cyose tutari twaba prena conscience tuvuge tuti hari ukundi byagenda ibyo rero nibyo twebwe tuzashyira imbere tuzigisha abanyarwanda tukabigisha kubanza gukundana nk'abavandimwe kubanza kumvikana nk'abavandimwe kumva ko gusarurira mu nduru kumva ko amahoro mugenzi wawe atabonye ariyo uzahahiramo ibyo bintu bigacika iyo myumvire itarangira kumva Kagame yumva ari igitangaza kubera ko atuye mu bihumbagiza mu mamiliyoni y'abakene akaba ari we wenyine ufite amamodoka ijana akaba ari we wenyine ufite amamiliyoni n'amamiliyoni amafaranga yose yewe n'amazi acuruzwa akagomba gucururizwaho no muriro ucuruzwa ugacururizwa we n'amakara nta muntu ushobora kugira ubucuruzi bw'inyanya atabifite amazi ibyo byose bigahagarara buri munyarwanda wese agakora ahubwo ashyira itafari ku gihugu yubaka igihugu kikagira icyo kimurindira umutekano n'iki byose ariko n'ubwo bwigenge akabubona n'abayobozi bwabo bakigengera hamwe n'abo baturage n'ibihugu no mu gushyira hamwe no mu bihugu by'abaturage tukigenga tugashobora no kubaka ingufu zizatuma abo bagashaka buhake bataza gutoranya umwe mu bicucu muri twebwe kugira ngo bimukoreshe bibone uko baca urwaho kugira ngo bajye gusabwa ibindi bihugu bwana Gisele ubwo bwigenge ni uko tugumva kandi bizakunda
urakoze cyane bwana Simake reka rero nsubire kwa mugenzi wacu bwana Ari umurongo wa gucikiyeho utarangiza ibitekerezo byawe ariko n'iminota rero irimo iratujyana kandi ziteze indi ngingo sinzi niba wabasha kumva ibyo Pimake yashubije kuri ibyo kijyanye n'ubwigenge umurongo wacitse nzi kukubaza nti ubona nkamwe ni iki mutekereza kuzageza ku Banyarwanda kugira ngo ubwo bwigenge koko bugira agaciro niba ibitaragenze neza mu bihe byashize noneho muzabikosore bijye ku murongo kandi bibacyabaye nk'ubisubiza ariko wenda nawe ntiwabura icyo umwongereraho mu magambo avunaguye kugira ngo tujye no ku yindi ngingo nagusubiza ijambo ukarangiza aho rugeze.
Urakoze cyane Comrade Axelle n'abadukurikiye mumbabarire kuba nacitseho ntabwo tumenyereye ibingibi twaramubwiye inzone so ntabwo nagumye ndeba ngo ndebe yiba hari icyabaye nagumye navuga iyo utandabura umuhamagaye nari kugira ngo ndacyariho so mumbabarire cyane sinamenye uko byagenze nawe uko EPMACI yabivuze numvise bimwe ndemeranya nawe nicyo nasasiraga biriya nshaka kwereka yuko ntabwo ushobora kuvuga ngo ufite ubwigenge ngo wige urigenga buri munyarwanda wese cyangwa buri mwenegihugu adafite ubwo bwigenge atabwibonamo atabwiyumvamo icyo ni cyo kintu cya mbere niyo mpamvu navuze ngo ugomba kujya mu mizi y'ikibazo cy'uko mumeze uko muri kuko ntabwo wambwira ngo abanyarwanda barigenga umwe arimo kuririmba ati dushyire hamwe aririmba amahoro aririmba iki akabizira akicwa undi ashaka tereka nanjye ndumva nshaka kugira ngo ngire ishyaka ryanjye ryigisha ibingibi rigire akabizira agafungwa cyangwa akagira ibiki undi ashaka ngo azavuga atari ko bino ndumva bitarimo kugenda neza mfite ibindi bitekerezo akabizira iyo wigenga yabivuga yuko ufite n'ububasha bwo kuba wavuga ibintu as long as kabishwa biba bitarebangamira ubwo bwigenge bwa bagenzi bawe cyangwa uburenganzira bw'abandi bantu ubwigenge bugena no kumva ngo nta muntu uza kuza ngo agufatireho gatuna bwenu cyangwa ngo ntabwo uriho kubera runaka Comrade Axelle uzi ko mu Rwanda rwacu bakubwira ngo uyariho turiho kubera Kagame atariho ntabwo twabaho niwe tugomba gutora tumwongeye duhindura na constitution kugira ngo agire ajyeho kuko niwe wenyine ubigira ubwo ntabwo muba wigenze kiba kimenyesha Kagame n'ubukugenze ntabwo uba wigenze kandi uko EPMACI yabivuze na Kagame ubwe ntabwo yigenga agomba kugendera ku gituza cy'abamhatsi ubwo barabyumva ejo bundi arimo kubisobanura ati uyu mudamu ni kubona amuvuga n'izina ngo bamwe babikurikira bavuze ngo nibwo bwarugambira avuga izina rye avuga Victoire Ingabire ati twamuhaye n'imbabazi twagize ibiki ariko urabizi neza yuko ibyo yavugaga Kagame ibyo yavugaga atari byo yaba koti ya East Africa Victoire yatwaye urubanza ararutsinda yaba koti ya Afurika yatwaye urubanza ararutsinda yaba koti ya Public Jury y'Abanyarwanda Victoire Ingabire urubanza nta rubanza yari afite yari umwere urabyumva ariko Kagame ajya hariya avuga kuriya kuko azi yuko ati mwebwe nimwe mwatumye mufungura ipresha yanyu yatumye mufungura none murimo kuza kumbwira ngo naramufunguye kandi mubizi neza ibi bintu rero ntabwo ari ubwigenge ubwigenge buva kuri buri kintu icyo ari cyo cyose cy'ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'igihugu rero abaturage babwo ni pati y'ubwo buzima niyo pati ikomeye cyane y'ubwo buzima ikindi ni ibintu nka parliament state uko ishinze ifite ubwo bwigenge bwayo na interference igomba kugira independence ya judiciary pararoma ikaba ari iyo ngiyo pararoma igakorwa ibyikwiriye gukorwa ibikorera abikwiriye kubikorera bizwi ni ijwi rya rubanda ibyikora bikora mu nyungu za rubanda ntabwo bikora mu nyungu z'umuntu umwe cyangwa mu nyungu z'abari mu butegetsi hakabaho ubutegetsi nabwo bufite kontrola burimo gukorana n'abaturage butorwa n'abaturage bakaza ari abantu bakaba yari abaje b'abaturage igihe icyo ari cyo cyose abaturage bashobora gukuraho mu gihe batagize kontrola hakabaho ubucamanza cyangwa judiciary ikabaho ari abantu baca hagati bakurikije amategeko yagiyeho yashyizweho n'abaturage bayashyizweho
binyuze mu ijwi ryabo bahaye ngo bajye kubakorera abo badepute hanyuma ubwo bugaca hagati ariko ntibukurikire ngo umuntu uza kubavogera ngo bategeke nibwo bwisanzure Comrade Axel nabwo urugero Comrade Axel bwo bwisanzure turimo kuvuga reba nka Amerika ejo bundi reba nka biriya bintu bakoze bya anti-abortion law perezida uriho cyangwa leta iriho ubu ngubu ya Amerika ni ibintu irwanya cyane ariko kuko judiciary iri independent nubwo yabikora ibigizemo niko interpretation yabo imeze for the time iyi ntabwo itinya kuvuga iti turaza gukora ibi ngibi nubwo perezida uriho atabyemera abantu b'amatora baraza kuvuga bati perezida uriho watsinzwe kandi abari bubikoreye bajya kubabwira bakabwira batoya njyewe narahiye kuko ndi ngomba gukora ibintu savinga igihugu cyanjye ni kwineza y'igihugu cyanjye ni kwineza yo gusustaininga ubwo bwigenge nanjye ibyo nkora n'iyi department ndimo igomba kwigenga ntago naza gutegekwa ibyo bwigenge ni ikintu kirambuye cyane ntago ari kuza kubugira gusa uvuga ngo urigenga ariko at the same time igihugu igihugu umusayikolojikari ukiri koroneze bakigukoroneje sayikolojikari wumva ngo kwishima kwawe ni ukubona wakiriye ubwami bw'abahandi kandi ubwami bwawe ubwawe warabusenye warabupfukamije warabukinze mbese warabujije amahoro waravuze uti ntabwo warukano uri umwami njyewe ninjye perezida nta bwami buhari ni contradictions kwigenga rero ko muri daxeri kugomba kuva mbere na mbere mu guhindura imyumvire y'abantu mbere na mbere gusobanukirwa kwigenga n'iki hanyuma byarangiza bigasaba ibintu bisaba yuko imyumvire imikoranire imyitwarire igomba kuba koko ariyo y'ubwo bwigenge kwigenga ntibivuga ngo ntagufite ibyo ugomba kubahiriza kuko buri muntu wese aba yigenga so agomba kugira aho muhurira niho hazi ibintu by'amategeko mugomba gukurikiza ariko amategeko abereye mwese atari amategeko atuma mutigenga ahubwo bwigenge bwanyu ariko bukagira ahantu bugarukira kugira ngo mushobore kubana neza niyo mpamvu ahantu hose hari human systems hose haba no muri Amerika mufite amategeko yanyu haba n'ibiki mufite ibiki na demokarasi abantu bavuga ngo demokarasi burya ifite ibyo ugomba gukurikiza n'umukino w'umupira niba ufite ruruzi ugomba gukurikiza abantu baba baremeranyijeho zahinduka buri mwese ikamenya ngo zahindutse ntizigire uwo zibera ngo cyangwa zigire uwo zibangamira ubwo rero niryo shingiro ry'ubwigenge hari ibintu byangombwa bikenewe kugira ngo ubwigenge bube ntuba ufite inzu yawe nk'uko kumurinda epimaki yabikubwiye ntuba ufite propate yawe ngo unanirwe kuyigengaho ahubwo haza umuntu wundi adakurikije amategeko ayo ariyo yose aze ayikwambure cyangwa gutegeka ati nudakora utya iyo nzu yawe ndayikwambura nutandamya iyo nzu yawe ndayikwambura ubwo ntabwo uba wigenga uba utegekwa so Comrade Axel uwo munsi wacu ni umunsi abanyarwanda dukwiriye kwibuka tukavuga turigenga turuke kuri Kagame na Kagame ntabwo yigenga iyo kuba yigenga ntabwo yakabaye anezerwa no kubona haza abazungu gusa ariwo mugira inama ariwo mugira ibiki yumva iyo ari hamwe nabo kumva akabona yasetse yabaye igitangaza cyane yaba ari hamwe n'abanyarwanda n'abavandimwe be n'abo yakoranye nabo n'abakorana nabo akumva ahubwo akumva ari hamwe n'umwanda cyangwa akaba yabavana no mu mujyi ngo kugira ngo ashimishe bashebuje ari abo bazungu sayikolojikari buriya ari ntabwo yigenga afite abandi bamugenga hence impamvu ashobora kubona umuntu ubwe w'inshuti umuvandimwe umuntu bakoranye w'ibiki akamubona nk'umwanda ariko uwo atazi uturutse amahanga nyine umugenga akamubona akamwubaha agaseka akaryoherwa agasuherezwa mfite agafoto nabitse ka Kagame arimo guhura na Yuriya Yanka uriya wavuye wa European Union amwagaza na Nuriya wari perezida wa
birukanye bagize Autriche wa Austria sinzi bukibuka bwana Kseri akugafa
ndayizi uri awarukiro
mujene Kagame bari hagata ameze nk'akantu kagakobwa babwiye nguri keza cyane kandi ubwo nibwo yari akimara kuvuga muri mu Rwanda mu abwira bagenzi be peers abanyafurika bahuye babwira ati mujya kwa ba papa kwa ba mama mujya kwifotoza mujya kugira ibiki ariko urabibona iyo yifotoje abagezemo araryoha cyane agasa nkaho yageze iburaya cyangwa yageze mu ijuru cyangwa yageze iki yabari mu Rwanda agakanzu umunwa agacika ibyo ni ibintu bikwereka yuko inherently ntabwo yigenga cyangwa n'ubwigenge ntabuze nsoza birasaba yuko ko bwana Comrade Axel twifuriza abanyarwanda ubwo bwigenge tukababwira yuko byarabaye twari duhatswe ariko turacyahatswe kugira ngo twigobotore bya nyabyo buri umwe akeneye undi kandi buri umwe akwiriye gusobanukirwa kwigenga bivuze iki bimenyesha iki higenga nde ni wivana kuri nde ntabwo bivuze ngo ntagomba gukorana n'abandi bantu ukorane nabo ariko hari nabo uvuga ute abangaba koko they are free nanjye ndi free Bob Marley wabirimbye neza ngo emancipate yourself from mental slavery natwe abanyafurika rero dukwiriye kwemancipatinga kwiva kubona ubwigenge mentally mu bwenge bwacu kugira ngo n'ibikorwa byose bizemo urakoze cyane sore natinze ariko byari ngombwa kuko
ubwigenge bwacu rero munyemerere twihute ku ngingo zikurikiyeho hari ikintu nshaka kugira ndagira ngo numve icyo mutubwira kuri ku nyungu mubona nk'abari mu mpinduramatwara cyangwa se reka tuvuge uko mu mvugo isanzwe ivugwa y'amashyaka ya opposition yakuye mu iriya nama ya Coga mperutse kubera mu Rwanda wigeze gukomoza kuri Madame Victoire Ingabire uzi ko yabonanye n'abadepute baho ngaho mu Bwongereza ubwo muzana badushimire nimugira umwanya wo kubabona kiriya ni igikorwa gikomeye bakoze ariko ndagira ngo muri rusange mubona hari ikintu amashyaka ya opposition yaba yarungukiye muri iyo nama ya Coga mumubona ibyo tumaze imyaka tunenga leta iriho ubungubu mu Rwanda bagiye muri iyo nama ya Coga nabo hari ukuntu baba barabonye ko ibyo tuvuga ari ukuri ese mubona ariye ntambwe bishobora kuduteza muri uru rugamba turimo rwo kugira ngo igihugu cyacu nyine ubwo bwigenge twahoze tuvuga ariko n'ubwisanzure no kugendera ku mategeko no kubaha uburenganzira bwa muntu bizubahirizwe mu bihe biri imbere ndagira ngo mu minota rwose itarenze 10-15 mwembi muyifatanyije tube turangije iyo ngingo tujye ku yindi nayo ikomeye ireba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndagira ngo ijambo bwana Ali
Bwana Kseri ndavuga gatoya cyane ko nyine navuze cyane kuri ibyo bintu position yanjye urabizi imbere na mbere tubanze dukungura kiretinge igihugu cyacu nk'igihugu ntabwo ari ukungura kiretinge agatsiko ariko igihugu kuba cyarashoboye kwakira iyo nama abantu bakavamo nubwo batsikamiwe ariko bakayivamo bayivuyemo neza buriya iyo umushyitsi aje mu rugo nubwo wagerageje kugira ibishigaranye burya umushyitsi w'umunyabwenge abona byinshi cyane wowe udashobora kubona abona burya ngo body language ivuga cyane kurusha amagambo umuntu ubukoresheje optics mu kinyarwanda byitwa ibiba birimo kugaragara hanze bitanga ishusho bivuga cyane kurusha kandi biguma bivuga mu mitwe y'abantu kurusha amagambo bo wavuze ahandi haba Commonwealth haba na hano muri UK yarabaye muri 2018 n'ahandi no muri Uganda na yose n'ahandi hose iba abantu bakirwa n'abana b'amashuri bakakirwa n'ibiki buzima bw'abantu babugumizamo baba bireba bareba yuko ibintu birimo kugenda mu Rwanda ibintu byarakinze so
bagaragaje ibintu biri nk'ukubona North Korea ikora ibintu byayo ibikora kabisa buri kantu kose kari kuri detail kuko yidagakoze baguta umutwe na ntabwo biri organic kamvugisha ubwo rurimi ntabwo biri natural biri ari ibintu ubonamo aba ari ibintu biri choreographed cyangwa biri stage managed ni ibintu ubona ngo kabisa bya ni ibintu byagize kandi abantu bagomba hari cyo bagomba kumera hari uko bagira nta hantu haba guhura kw'abantu nka Commonwealth nk'iriya ngo habure imyigaragambyo uzabibaze ubikurikirane ubirebe ni mu Rwanda gusa byabaye ntihaba abantu bigaragambya nta bantu baza kuvuga ibi ntihaba civil society za kuvuga ntihaba iki nothing ahandi ibyo biraba bakaza kuvuga bati ibi ngibi nta hantu haba Commonwealth ntibavuge human rights cyane cyane muri iki gihe turimo kuvuga human rights hari n'intambara ya ntuza ya Russia ntibavuge yuko ibihugu bitagomba gutera ibindi kandi UK nirimo kuridinga biriya bintu so iyo bikoye nabivuganye nawe privately ariko no kuri radio nagumye mbivuga UK iyi leta iri iyobowe na Boris nibo bantu bakoze Brexit bakora kampeni yabo yo kuva muri Brexit turavuga tuzajya gukorana na n'ibihugu bya Commonwealth impamvu babigiraga bo ni ukugira ngo babone iyo clout yabo bajustifying kuki bari muri kuki bakiri super power ariko n'ikindi bashobora no kubona babona ubwo bucuruzi bwa Afurika ko bw'ibyo bihugu bakoronoje kuko babona bati biratera imbere for example igihugu nka Nigeria uzi yuko ari cyo gihugu kirutayo ubukire ubu ngubu muri Afurika cyanyuze kuri South Africa ugashyiraho South Africa shyiraho Kenya shyiraho Uganda n'ibiki ibyo bihugu ubwabyo byonyine trade yabyo wasi yabyo yuko ishoboye gucuruzanya nabyo ni ibintu byiza cyane kuri UK shyiraho India ubanza ari cyo gihugu cya gatanu ubu ngubu mu bukire ku isi kiri muri Commonwealth shyiraho Pakistan ikwiriye kuba iri muri Commonwealth shyiraho za Zimbabwe n'uko utazigize ubu yazanye abona bintu ifite ibihugu byakabaye yumva iti ibigomba babikoze kubera ubucuruzi ariko noneho babikoze kubera bya bintu turimo kuvuga ngo aba bantu nubwo tuvuga ngo babonye ubwo bwigenge ariko ubwo bwigenge bwabo twagumiza dute turi kuguma tubakoroniza psychologically kuzageza kugira ngo tugume tubona ibyo dukwiriye kubabonaho ibi bintu abantu babisobanukiwe bazabyumva therefore watangira kubikora ukabikora wowe buhoro buhoro wihindura nka iko ukora nabo nka iko uzi uti nubwo batuvuga ngo twarigenze ariko twebwe dufite uburenganzira bwacu dufite independence yacu ndaguha urugero comrade Axel India iri muri BRICS ntabwo baje muri Commonwealth ahubwo bagiye mu nama ya BRICS ntibagiye mu Rwanda wenda hagiye representatives ariko Indira Modi we ari mu nama ya BRICS ariko ntabwo batinye kumutumira ngo aze muri G7 kuko bazi ko bamukeneye ariko yagaragazaga bya bintu byo bya mbere bya independence natwe rero agomba kuba ibyo bintu byo kureba ngo ni iki cyungukira igihugu cyacu haba mu rwego rwa politiki haba mu rwego rwa ekonomi haba mu rwego rwa shosho kiriyare mu rwego rwa shosho yiba ushobora gukingisha amashuri ugashobora kubwira abantu kubavuruga ngo nibasige nibakore ibiki na expenses abantu batanze haba mu rwego rwa economics y'igihugu abantu mwakekaga ataribo baje ari risk mamutekinga abantu bakaenda ingapu bataza nk'uko mwabikekaga mugahomba ibyo bintu bishobora kuba byagira ikibazo twebwera nk'abapolitisiye wabaje aba opposition ikibazo wabajije akazi kacu nako kugaragaza ibyo ngibyo ariko noneho nako kubyurudingira ku by'abantu biboneye noneho twabwira yes ibyo twabwira ntimubibona mwebwe bishoboka bite yuko Commonwealth yaje hariya bakavuga ngo ntaje ntibaje gusura imfungo byashobotse bute ko tubabwira buri gihe tuti hariyo human rights harubigeze yemerwa kugira ngo ngaje gufunga imfungo kuki bazifunga bazize ko mutashanga mugiye ngo muganire nazo mumenye ukuri kwacyo cyo ni kimwe ariko ikindi mushyira amafaranga mu mashuri tukabwira tutaye amafaranga murimo kuvuga ngo mu Rwanda nta corruption iriyo ntago amafaranga bayakoresha neza tukabwira no amafaranga bayakoresha nabi kuki mutagiye kujya kureba mu mashuri yanyu aho mugira ibyo bintu uretse ibiriya byabaye stage manager ngo boretse ajye kureba gusa
yagiye kureba amashuri yari afunze
mwe wafunze amashuri wowe ukajya kugira uvuzi ko ufite abashyitsi bafite amafaranga menshi cyane batanga mu mashuri aribyo bavuga muri paroma yabo hano abapolisiye hanyuma umunsi bagusuye wowe akaba ari ukinga amashuri contradictions ariko noneho ni twebwe ni akazi kacu ko kubigaragaza so barabikoze bo bazi yuko aribyo barimo guhisha twebwe rero kuko tuzabwira kuki mwayakinze rero amashuri yari afite iki kuri Commonwealth Commonwealth yaberaga muri za conferences ntabwo yaberaga mu mashuri abana bava mu mashuri bajya mu rugo what was it ni iki cyabiteye so ibyo bintu ni ibintu tugomba kugaragaza kuki bakinze gereza ngo abantu bashobore kujya gusura gereza gereza naho conferences zaberaga bihuriye koko bikingiki those are things ni ibintu twebwe nk'abari muri opposition tugomba kwereka ibyo twababwiraga mwabyiboneye therefore ntabwo umuntu ashobora kuza ngo akubwire ati u Rwanda rumeze neza rugize ibiki we yarabonye ihoteli akava kuri aeroport akajya mu hoteli akajya muri conference hall akajya wenda ahantu bamutegurire bamuherekeza adashobora kwitwara ngo umbwire ntabwo ubonye umwana w'ishuri ntabwo ubonye abantu b'abacuruzi babakira neza ntuganire n'umuntu ngo muganire bamufunze ngo ntaje mu mujyi cyangwa ntaje muri aho hantu ahirinde urimo guhura na officials gusa ubwo ngubwo ntabwo waba wasuye igihugu ubwo wasuye nyine inama ya Commonwealth ntabwo wasuye abanyarwanda ntabwo waza mubwira ngo abanyarwanda urabazi byarakozwe ndakubwira nta bandi iyo byabaye iyo opportunity yo kugira ngo agende asangire n'abandi arye ibyo kurya bya kinyarwanda ajye downtown muri uwo munsi muke wenda inama itaratangira cyangwa hagati y'inama akajya hariya akagira akazavuga ati nakoze nahuye n'abangaba nahuye n'abantu bameze batya naganiye n'abangaba that's how people know ngo bagize ibi ariko kugenda mukabafokasinga kuri iyo Commonwealth gusa no kwipromotinga byaragaragaye kandi burinze fallout yabo uzabibona icyiza na closing remarks za Kagame muri conference yabyo yarabyivugiye ati twebwe nta muntu uzaza kutubwira values niba nta muntu uzaza kubabwira values se Commonwealth wayinjiriyemo iki ko ufite values zayo zigaragara bakubwira ngo ugomba kuzigira mbese ubundi value units cyangwa indangagaciro nizi indangagaciro bwana Axel n'abanyarwanda badukurikiye niyo maso nicyo kintu kimaking a meaning mu kintu icyo ari cyo cyose urimo cyangwa ikintu ugiye gukora iyo indangagaciro zanjye ari zo kubahiriza uburenganzira bwa muntu cyangwa kiremwa muntu byanze bikunze ngomba ku cya mbere icyo nkora byose bigomba kuba nitondera ibyo bintu byigengesereza yuko ngomba mu byo nkora byose bitagomba guhohotera uburenganzira bwa muntu cyangwa bibangamira izo ndangagaciro niba indangagaciro zivuga ngo ngomba gutanga ubutabera hagomba kubaho ubutabera cyangwa rule of law ibyo nkora byose bigomba kuba binyura mu mategeko byubahiriza amategeko bitarenganya niyo mpamvu ubona iyo bamwe bavumbuye ngo ibyo bakoze cyangwa ibyo bagiye gukora ntabwo binyuranyije n'izo ndangagaciro hakabamo ababifosinga bamwe barizeninga bati ngiye mbivuyemo ko bino bintu bibangamiye indangagaciro zanjye niyo maso it is the lenses that make meaning ku kintu icyo ari cyo cyose ugiye gukora ubwo sinzi uko babisobanura mu kinyarwanda indangagaciro cyangwa value ni agaciro h'ikintu nicyo mpamvu bazita indangagaciro agaciro uh'ikintu ikintu uhaye agaciro rero buri kintu ugiye gukora ako gaciro ntabwo kagomba kugashyira iruhande Kagame rero kuza akavuga ati twebwe ntabwo muza kutubwira indangagaciro azi ko yaje muri Commonwealth ubwayo Chata yivuga ngo nukubwiriza uburenganzira bwa muntu no guteza abantu imbere no kugira ibiki no gukurikiza demokarasi no gukurikiza amategeko no kugira ibiki kwaza mwana ntago zihari ntago muza kuzitwigisha bikoreka yuko yagiye mu bintu atazi cyangwa yagiyemo gusa kubera ikuzo ariko ntabwo yabigiyemo kugira ngo bihere abanyarwanda akamaro cyangwa ngo gire no contribution abikoraho uteza imbere iyo value yazo so magambo make bwana Axel ni opportunity byarabaye nge byaranshimishije kuko ntago twigeze dushwana dutangira indi ntambara n'aba ba UK n'ubu tuzaguma tuvugana nabo kandi tuvugana nabo baba nibyo twabandikiye barabibona diplomatically ntago bashobora kujya mu Rwanda ariyo abahostinze ngo bajye kwituka bagomba kubyirengagiza ariko follow up niyo nkuru cyane so in short ndizera yuko victoire ryo babwiye byashimangiraga ibyo twaberekaga kandi ni cyiza bahise batukana na shebuja wabo agaragaza ko bari batumye ziriya ntore iko zigomba kumutuka ibyo Kagame yavuze ibyo bari banditse kuri Twitter babwira bari abadepite babamagana bagira ibiki so therefore birakwereka yuko mu Rwanda bishubije kuri cya kindi nta muntu ufite ubwisanzure n'amushobora kwisanzura ugomba gukora ibyo Kagame yakubwiye ukitwara nkuko Kagame bishaka ukagira ibiki na Kagame kandi nawe dafite yisanzura nawe afite abantu agomba kuripotinga agomba gukorera ni ibintu biri kompleksi tugomba kwivanamo abanyarwanda ariko noneho wagera ku rwego rw'abanyafurika tukagenda abanyafurika barimo kubyikuramo ariko hari abandi bakiri imbata ya ntuza ibyo bamwe bakunda kwitaniyo colonialism twebwe rero inyungu irahari cyane ntabwo ntawashobora kwishyira kukubwira byivugiye ati nta ndangagaciro muza kunyigisha nta ndangagaciro ko muntu uza kunyigisha kandi rwarakiriminga muntu uza abacyamanu wabimira umuntu uvuga ngo niwe chain waiting kandi avuga ngo nta ndangagaciro afite neza byaba binakubona ntabyo azacaringa abacaringa bazabigira bazajya ujyaho nk'igikoresho bati wowe gira ibi ngibi gira ibi ariko banyiri bwite banyiri ikintu barahari kandi nibo banashobora no kudesidinga ngo baramwirukanye ubu urashaka kumubona ngo Kagame yakwirukana Britain muri Commonwealth ariko si birukanye ibihugu bingahe Nigeria yarirukanywe Pakistan igeze kwirukanwa ntuza Mugabe Zambia Zimbabwe nubwo yagerageza kuza ndahamya ko ntari abatagiye nubwo bavuze ngo niyo yikuyemo ariko yikuyemo basunitse umuyaga wasunitse icyo washaka gusunika urabibona so hari n'ibindi bihugu byinshi bagiye bafatira ibyemezo n'u Rwanda barufatira ibyemezo shebuja wari rwarazi niyo mpamvu yita Commonwealth niyo mpamvu umwamikazi ariwe shebuja wabyo abandi bari abacakara bari abakozi babo indi ntuza ya Secretariat nayikora ku mikrozi ntuza n'umwamikazi cyangwa ubungubu bariya ba prince ntabwo Commonwealth yaba ba prince badahari ariko Commonwealth ishobora kuba Kagame adahari cyangwa undi perezida wundi wa biriya bihugu bya Afurika adahari that's how it works mu magambo make ndumva icyo twavanamo twebwe nk'uko wambajije ari uko byashimangiye ibyo twavugaga noneho ari ukugira ngo noneho tugende tubisobanura neza tubishyiraho tubivanaho mukungugu noneho kugira ngo barebe bakoreshe amaso indangagaciro zabo kuko ubungubu ntacyo batinya ntabwo Kagame ari wihagarike ntacyo ari bubakore bavuyeyo ubungubu ni ukugira ngo baze basobaringe ubereke advantage rero kuri opposition kandi Axel ndimo kubwira ngo birimo gukorwa kandi umusaruro turimo kubona ni mwiza cyane birimo gutanga umusaruro bariya abadepite bagiye kubonana na Ingabire bagatukwa bakagira ibiki bamwe ni bacyamani ba select committees za hano zifite akamaro gakomeye cyane kandi wabonye yuko bari bipartisan bari baturukaga mu mashyaka yose uretse FNP urakoze cyane
bwana ari kubisobanura neza kandi nizere ko bamwe bajyaga bavuga ngo ntacyo mukora nizere ko ubwo wenda bazongera bagasubiza ubwenge kugihe bakabona ko hari ibikorwa kandi bigenda bigira icyo bitanga urakoze cyane reka njye kuri bwana Epimake kare pima chereka tuve kurao tuve enda kumba kumachaka opposition tuve no kurao banyamahanga baje basuye Rwanda mu muri cadre ya Cogamo tujye kubanyarwanda nyirizina ibiciro mu ndimi za ngo ngongereza cyangwa mu bihugu bw'icyongereza bavuga ngo prices zabaye skyrocketing no kuvuga ngo zaratumbagiye zigera mu bicu ibicuruzwa by'ibiciro byaratumbagiye bigera mu bicu birazamuka hanyuma nyirabayazana ngo abacogamu aho usanga nk'ibirayi kiro cyaravuye ku mafaranga ijana na mirongo ine kikagera kuri 400 sansi ikava ku mafaranga 900 ikagera ku mafaranga 1500 na 60 isukari ikava kuri 900 ku mafaranga 900 ikagera ku 2200 mwumvishe n'ibiciro bya transport ukuntu byagiye byikuba kabiri ndetse na gatatu hamwe na hamwe muri make abanyarwanda uwababwira ngo twongere tubagarure coga mu myaka ibiri iri imbere urakeka ko babyemera baramutse bahawe ijambo abwane pima kimwa munyumva
narinde kuri mute sorry urakoze kuri icyo kibazo byonyine nta nyana gisubiza nagira ngo byonyine ngaruke kuri principe y'icogamo nibyo bindi twakavuze kare tuvuga ubwigenge bw'ibihugu byo muri Afurika kandi imagine wenda tuvuge nka cyagiye ku ngoma ya cami baravuze bati ubuhake buracitse nta muntu uzongera guhaka undi bagabanye ibikingi bamwe barabihinze abandi bageze gute byarangira ubuhake bukavaho ariko noneho abantu uwabahakaga agacaro hinga nyuma ati muze mbaremera asosiyasiyo kubera ko nabahakaga ari ngewe muzajye muza duhure mu bwatsi bwanjye cyangwa mu bwatsi bwanjye ariko mwibuka uburyo nabahatse iyo cogamo nacyo nicyo ni ubuhake bugikomeza mfite ni ubukoroni bugikomeza wabisobanura uti ukuntu bakoronijwe n'ubwongereza ariko bagomba kongera bagahura kandi bakagira nabo birukana kubera ko batakurikije ibyo bari basezeranye amahame ubwongereza bwakiriwe nta kaga bwana abisere ariko ntihagire unyumva nabi ko ibintu byose byaberamo byaba ari bibi cyangwa iyo miryango idakwiye kubaho ariko uburyo nabwo itegetswe nabyo bigaragazamo ubuhake bukomeye cyane ko butari bwacika ariko wambaze muti abanyarwanda bababwira ngo yacogamo tuyigarure nanjye ibyo nibyo nashakaga kwibaza uwagarura generali Mubarak muganga ngo ajye imbere ya ba bamotari ababwire uburyo buri munyarwanda wese agiye gukirigita ifaranga agiye gukirigita idovize yewe n'aba bamotari amafaranga azabageraho abazabona makeya ni 12,000 by'amadolari urabyibuka bwanagise ubuse ubungubu abari bararamiye abari bafite iyo nyota aho ntibasubije amerwe mwitaho ubuse bwana Gisele bigeze kubona abana b'abakobwa barimo kuvuga uburyo bategetswe kwishima ati ikiro cya dodo cyaguraga 300 none kiragura 400 rwanda cyaguraga 50 none kiragura 400 ariko tugomba kwishima ikiro cy'ibirayi cyaguraga ngahe nibyo biciro wavugaga byose byarazamutse kubera cogamo ubu koko abari bategereje ayo mafaranga ibi rero niyo credibility ya opposition nkatwe muri RNC twavuga tuti aho kugira ngo cogamo izabazane amafaranga ahubwo muzatangaho amafaranga abategetswe gusiga amarangi abategetswe gutera ibinini kugira ngo isuku zibe nyazo kuva ubu yahangaha kuri tronso iyi niyi kugira ahangaha ku ngufu abategetswe imisanzu kugira ngo bitegure abo bashyitsi ababujijwe kurya inyama ngo kugira ngo zidashira ubwanagise ibyo wari ubizi ko kigali yose yabujijwe kurya inyama ngo kugira ngo inyama z'abashyitsi zitaza kubura
oya
ntabwo byari gushoboka ibyo byose byarabaye muri makeya si bo babona cogamo irangira ntabwo bazayikumbura mu yandi magambo ni kimwe na FPR ibyo rero byo babeshwaga ngo cogamo igihe kugira ntibabone ko byari mu nyungu bwite za nyir'igihugu nduzi ko ari nyir'igihugu yakigize ite niwabona ko ari mu nyungu bwite byifuzo z'agatsiko kari ku butegetsi bitari mu nyungu z'abanyarwanda ntacyo cogamisigiye umunyarwanda w'irukumberi ntacyo cogamisigiye umunyarwanda wo muri rwezamenyo cyangwa wo muri wikareba cyangwa wikavumu nta kimusigiye habe namba yewe ntagiye no mu cyaro aho ngaho kure n'ab'ikigali ahubwo basize iherehere basigiye inzara nibyo ngibyo ahubwo aba diaspora nibakarwa amaboko bakore cyane bohereze naho ubundi inzara irahitana bene kanyarwanda urakoze bwana Abisele
urakoze cyane bwana Epimake nizere ko abanyarwanda nyine bakuyemo amasomo uko bikwiye reka rero tujye ku ngingo yacu isoza ijyanye n'umubano w'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko mubizi rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo bizihizaga isabukuru y'imyaka bo ni 62 bamaze bigenga hari ikintu bo sinavuga ngo nayo wengeye ukuntu nabifata ariko ubwo ni entre parenthese mu kuziza umunsi bijihije ni ibintu biteye agahinda ariko ubwo nyine nta kundi twabigenza tugomba kubivuga bizihije nyine kugaruka muri Congo kw'iryinyo rya Patrice Lumumba murabizi Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Congo uburyo yishwe urw'agashinyaguro nabo bagashaka aho bake twavugaga azira gushaka ko igihugu cye cyagira ubwigenge cyagira ubwisanzure umutungo w'igihugu cya Congo utabangamirwa baza rero kumwivugana numvaga harimo ikintu kimeze nk'urusaku mumbabarire narinde kuvuga uburyo nyine uyu munsi w'ubwigenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wahurira nyine kugaruka muri Congo kw'iryinyo rya Patrice Lumumba kubatarabikurikiye impamvu tuvuga iryinyo ni uko umubiri wa Patrice Lumumba warajimijwe yarishwe urazimizwa ariko haza kugira umuntu umwe mu Babirigi bagize uruhare mu kumwica wari warajyanye iryinyo rye mu Bubirigi araribika icyo gihe cyose ubwo rero umwami w'Ababirigi aheruka gusura igihugu cya Congo basabye ko icyo gice cy'umubiri wa Patrice Lumumba cyasigaye aryo ryinyo nyine cyagaruka muri Congo ubwo rero mu by'ukuri iryo ryinyo niryo ryisa nk'iryahagarariye umubiri we abaturage ba Congo bakaba baragize umwanya wo kugira ngo bamushyingure mu cyubahiro akaba ari ibintu ariko biteye agahinda cyane kubona umuntu uharanira ineza z'igihugu cyicwa muri ako kageni ni ibintu bibabaje ariko rero ntibinatangaje muri Afurika ingero ni nyinshi n'iwacu mu Rwanda tutirengagije ibyabaye ubwo ako kari agaciyemo nagira ngo numvishe abadukurikiye uburyo umwuka ki wari uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bizihiza isabukuru y'ubwigenge bwabo mu ijambo rero Perezida Félix Tshisekedi yavuze kandi ryari ryitezwe na benshi hari harimo yuko aza kugaruka nyine ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bw'igihugu cye n'icyo ateganya gukora yavuze rero disikuru ikomeye ikakaye reka wenda mbabwire agace gato mu byo yagiye avuga yavuze mu gifaransa ndagerageza kubisoma wenda mbishyire mu kinyarwanda nyuma hari aho avuga ati garant de l'unité et la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais dans toute sa diversité que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Ahangaha rero akaba yarashaka kuvuga ati nk'umuntu nyine uhagarariye ubumwe bw'igihugu ati nongeye gusubiramo indahiro nakoze yo kubahiriza itegeko nshinga ngerageza gushimangira ubwigenge bw'igihugu cyacu ndetse n'ubudahangarwa bw'imbibi zacyo ndetse nkanaharanira ko haba ubumwe bw'abaturage mu rwego rw'igihugu atikaba nizeza abaturage ba Congo b'amoko atandukanye ko ntacyo ntazakora kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke hanyuma abateye igihugu cyacu bazirukanwe ku butaka bwacu hanyuma agakomeza avuga ati tout en appréciant à sa juste valeur le soutien manifeste dont notre peuple fait preuve au quotidien à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, je lance un appel solennel à la mobilisation générale, quelles que soient nos divergences par ailleurs, en vue d'intensifier ce soutien populaire sans faille qui fait tant de bien au moral de nos combattants engagés au front. Ati nubwo nzirikana akamaro k'inkunga abaturage bagaragaza buri munsi mu gushyigikira ingabo zacu, ati ndagira ngo mpamagarire abaturage bose tutitaye ku bidutandukanya gushyira imbaraga hamwe kugira ngo dushyigikire ingabo zacu ziri ku rugamba. Murumva rero ko mu by'ukuri urugamba rugeze ahakomeye. Uyu muperezida benshi bise ngo ni igisekeramwanzi, niba ibyo avuga mu magambo azabishyira no mu bikorwa ngira ngo isura y'intambara muri kiriya gihugu cya Congo ishobora kuzahinduka. Hagati aho ariko u Rwanda rwo rukaba rukomeje kuvuga ko ngo abantu bavuga ikinyarwanda bamerewe nabi, bakomeje guhigwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Kongo hashobora gukorwa genocide. U Rwanda rukaba mu by'ukuri mu mboni za ambasaderi Claver Gatete mu muryango w'abibumbye zisa nk'izafashe umwanya wo kuvuganira abantu bavuga ikinyarwanda baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuntu akaba yanakwibaza aho ubwo bubasha babukuye, aho kugira ngo bisobanure ku birego icyo gihugu kibarega cy'uko aribo bateye mu by'ukuri Kongo, nta nubwo bakivuga M23 ahubwo bavuga igihugu cy'u Rwanda. Nkaba ngira ngo rero mpere kuri Bwana Epimake ntamushobora. Bwana Epimake ntamushobora, reka ndebe niba nkigufite. Ndakubonye. Bwana Epimake ntamushobora, ndagira ngo umbwire iyi ntambara mu by'ukuri ni iki u Rwanda rukurikiye muri cya gihugu cya Congo. Icya kabiri, hari abavuga ko hari umugambi wo kugira ngo igihugu cya Congo kizamere nka Sudani, uzi ko Sudani yacitsemo ibice bibiri, hakaba Sudani y'Amajyepfo yigenga. Bakaba bavuga ko ari umugambi muremure aho u Rwanda rwakoreshejwe kugira ngo kiriya gihugu kizacikemo ibice bibiri, hagira igice cyigenga. Ese byaba namwe mwaba ariko mubibona. Icya kabiri, Abanyekongo basa nk'abariye karungu mu iminsi iri imbere, ariko ibirego baregwa by'uko ngo hari genocide ishaka gukorwa birajya gusa nk'ibyigeze kuregwa Abarundi mu gihe cya Pierre Nkurunziza. Mwamubona ibi byose bigamije iki? Noneho nk'abantu bari mu mpinduramatwara mu gihugu cy'u Rwanda, ni iki mushobora gukora kugira ngo mwereke abaturage bo muri Congo ko mwifatanyije nabo mu buryo bari guharanira ubusugire bw'igihugu cyabo? Ijambo ni ryawe Bwana Kibaki.
Urakoze Bwana Gisele, nagira ngo mpere kuri kiriya wavuze uti harimo abantu bavuga ko Congo ishobora gucikamo ibice. Ababivuga ntabwo nabarenganya kubera ko barahera ku bintu byinshi bituma bagira, ntabwo ushobora kubona muri iki gihe aho Burusiya butera Ukraine abantu bose bagahaguruka bakavuga bati ibi ngibi ni ibiki, ibihugu byose bigahaguruka bigateranya kugira ngo birwane kuri Ukraine yirwaneho, yirwaneho nk'abagabo abaturage bahaguruka birwaneho kandi koko nk'uko bimeze. Ariko noneho ngo urenge ubone igihugu kimaze imyaka 28 gitera ikindi kuva muri 1996 kibuza amahoro, hakaba hamaze gupfa abantu barenga miliyoni 6 kisekediwe yavuze na miliyoni 10 6 nizo nkeya zishoboka kubera ko no muri nasiyo zindi biranditse. Ariko ibi bihugu bikomeye bikaba bidahaguruka ngo bitunge agatoki na gatoya icyo gihugu kirimo kwendereza ikindi. Barabivuga bya nyirero reshwa bakanyura aho ngaho, ariko nta byemezo bafata. Ahubwo Congo yafatiwe ibihano byo kuba yagura intwaro ngo yidefende, na n'ubu ngubu bikaba bitari byakurwaho, n'ubwo byatangiye kuvugwa gatoya muri nasiyo zindi bikaba bitari byashyirwa mu bikorwa. Congo no mu kuba idashobora kwitabara akaba ari uko ifite iyambarigo yo kugura intwaro, yanashaka no kugura bakagomba kuyiha uruhusa ngo ijye kugura ibintu biri muri jeopolitike no mu bintu biri muri politiki mpuzamahanga, n'ibintu biba bishoberanye. Bwana Gisele, ntabwo wakwibaza ukuntu igihugu cyaterwa iyo myaka yose ngo kibe kigomba kujya kubaza uburenganzira ngo kigure intwaro byo kwitabara. kuba rero ibyo bintu bikiri aho ngaho harimo ibihugu byinshi harimo abantu babiguze batanabinyuze n'impande na Sarkozy ubwo yigeze kubivuga ati Kongo ikwiye gucisha make ikagabana umutunzi n'ibihugu bituranye bakagabana ubwo butunzi bafite bakabugabana n'abandi yavuga ibyo ngibyo nta kindi abashaka kuvuga ni ukuvuga ko Kongo ikwiye kugabanywamo kangahe ariko rero hari n'abandi bavuga bati ese uriya mutungo wa Kongo ukungana kuriya hakaba harimo n'amabuye y'agaciro ndengakamere shirituntu n'ibindi biba iri buye niba uko bita bakoramo energi amabuye za energi zo gutwara imodoka elektrike ubwo ndashaka kuvuga iryo buye ry'agaciro uraryibuka bwana Bisele ninza kuryibuka ndibuze kurivuga oya ntabwo ari diyama ayo bindi bakoramo ntuza batteri z'amamodoka ntabwo ari
ntabwo
biraboneka no muri za Bolivia no muri numva no muri Pakistan riri mu bihugu bikeya cyane harimo na za Koruta byinshi ibi ngibi bituma bakora za mobile phone ariko noneho hakabamo na nikeli ibyo byose bakoramo ibindi bya bomba atomike n'ibyo byose baravuga bati niba iki gihugu gikomeje kuba mu maboko y'abantu batari responsable badashobora guharanira igihugu cyabo ngo bakirwanire barinde ayo mabuye y'agaciro barinde integrity y'igihugu cyabo eske kiriya gihugu ni jerabure cyangwa ni igihugu gishobora kuba jerabure ari uko gicitemo kangahe abantu batekereza nka gutyo bagatangira kwavansa izo za rigima bikatuma ibihugu bifite inyungu zo kuri ayo mabuye y'agaciro bituma badafata ibyemezo vuba ngo babe batuma na Kongo ubwayo yakwidefanda bigakunda ibyo rero ababitekereza bafitiye babivana kandi bafite n'impamvu babitekereza ariko nanone amahitamo n'ay'abakongomani abakongomani eida bazatekereza bati igihugu ni icyacu ntabwo ugushaka kw'abazungu ariko kugomba kubahirizwa hari ibihugu byiharanyeho iyo abarundi bataza kwihagararaho abari batangiye kubona ko iriya misozi yose ikikije Bujumbura iri imanuka epfo mu gihugu cyabo hose harimo amabuye y'agaciro noneho bagatangira kunyura kuri Kagame ngo batembagaze ubutegetsi bwari buhari bwa Nkurunziza babahimbira jenoside iyo batihagararaho nk'abagabo ubu ngubu baba bari mu kwangara nka twe twese baba barabaye abacakara ba Kagame ibyo rero
washaka kuvuga ni cobalt
ntabwo ari ryo hari irindi
Okay.
Abo rero abakongomani nibadashiri ku bwoba ngo birwaneho nk'abagabo igihugu cyabo kizabasandarana kandi bizakunda babamanganga mabo b'ibikoresho nka Kagame barahari kandi urabona ko batazibukira na gatoya bameze nka ka kandi kizirika ku muhoro gashirwa ruko kawuciye Kagame azakomeza gukoreshwa n'ibi bihugu ababifitemo inyungu za kampani zifite ayo mantuza zizamukoresha zizamunyuraho nibatihagararaho nk'abagabo ngo birwaneho bashyire hamwe nk'abaturage bakoreshe uko bashoboye abavuga amagambo yo gushaka guserereza abavuga izindi ndimi nk'abanyarwanda ngo u Rwanda rubyuririreho gateta abone gukomeza gukoresha icyo bamenyereye gukoresha ngo babasiga iryo bara rya jenoside cyangwa ryo guhembera urwangano ndashimira cyane Kisekedi kuba yavuze ko ibyo bintu bene izo mvugo zikwiye gucika kandi amategeko akubahirizwa abashinzwe kubahiriza umutekano bakabigiramo uruhare rukomeye mu gukumira no mu guhana abashobora gukwiza izo mvugo hari umuntu umwe wigeze kuboneka avuga ati mufate imihoro n'ibiki byose uretse ko n'ibyaha bye barabikujije cyane babigira ibindi nibatihagararaho nk'abagabo ngo ibyo be kugwa mu mutego babigende bagende bigire ku Burundi ayihope ko Kisekedi rwaruzinyinduko yagiriye kwa kwa Evariste Ndayishimiye ko yabimubwiye byose bakaba barabahaye inararibonye yo kubyo banyuzemo muri kuva mu gihumbi kimwe magana mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo babasigaga ibara rikanga gufata none ubu igihugu bakaba barimo kugite bagatunga n'urutoki ku mugaragaro bati Kagame tuzakumesa wowe n'ubuyobozi bwawe Kagame akazinga umurizo agacece kagaca bugufiya ubu basigaye bavuga ko umubano we n'Uburundi umeze neza kubera ko yabatinye kubera ko bihagazeho kigabo abakongomani rero ikintu twabagira inama niba twegere tubabwire uburyo urwo Rwanda rukora hari ibyo bamaze kubona ariko hari ibyo batari babona neza kubasiga ibara byakunda ngo wicishe inkwari kwahava ahora amanitse ukuboko iyo jenoside bayihahiyemo na none icyo bagikoresha bavuga Burundi bati turashaka kuza ariko murimo gukora jenoside kongo murimo gukora jenoside abo batari bashaka kuyisiganira ngo nabagane mu batumvikanye ariko muri kongo rwose urabona ko aricyo kintu gatete muri nacyo zindi urabibona ko nta kindi ashishikajwe nta kindi avuga baravuga bati u Rwanda rurimo kwendereza kongo nirwo rurimo guha intwaro sofistike M23 n'ahandi zayivana aho kugira ngo yiregure avuga ati abandi barimo gukora jenoside izo jenoside n'abandi bazibashinze ese abakongo barimo kuvuga ngo abavuga ikinyarwanda bari muri kongo ngo nibo barimo ngo barashaka gukorerwa jenoside abo muri Congo Brazzaville nibavuga ko abavuga iringara muri Kinshasa bashaka gukorerwa jenoside nabo bazajya guhagarika iyo jenoside abo muri Sudani bavuga bati duhana umupaka na Congo RDC donc natwe tugomba no ibi bintu bagomba kuva muri uwo muteto no gushaka
avuga ibyo ngibyo akirengagiza mapping report ngira ngo ni Faransa mutuye mu ngo avuga ati mapping report ntiyanatinyuka no kuyikomanta ati kubera ko mubaregwa muri mapping report harimo na mwene nyina ati yo ntayikora kubera icyo yumva ko ashobora kurengera bamwe abandi bapfuye mbere bo ntabwo bari abantu
u Rwanda rwabaye wa mwana w'umudabagizi w'umutesi uvunwa yakongezwa undi igihe cyose batari bakomeza kuri izo mapping report igihe cyose bumva bagikingiwe ikibaba hari icyo bakibashakaho muri urwo rwego rwo gusabwa bumva ko ibibareba bitazigera biguma mu bubiko bumva ko ibyo hano indege harimo abaperezida babiri ibyo byabaye abaperezida b'imfabusa bumva ko gukomeza no gushaka utundi duperezida n'utundi tuzungu two kwica niko baba babivuga mu mvugo zabo bizakomeza gutyo bakajya Burundi bakica perezida waho bakazajya muri Congo bakica na Tshisekedi ariko ibyo byose bikazaba nta nkurukizi kubera ko u Rwanda n'indakorwa kubera ibintu bizahinduka nyamara bizabahindukana bari bakwiye gutangira gucisha makeya bakumva ko nonseroma bafite fragilite yo kuba ari igihugu gikenye cyari gikwiye kubana n'ibindi bihugu neza byo bifite icyo byatanga n'icyo byamarira abanyarwanda bari uhamugane nk'uko bivugwa abanyarwanda baruzuye mu Rwanda ntawe ukibona naho kandi agize ikirenge kimwe ni twembe dufite intere yo kubana neza n'ibindi bihugu bidukikije kugira ngo n'abanyarwanda babone aho bahahira ariko iyi politiki ya gashoza ntambara iyi politiki yo kumva ko babaye itangaza babaye iburwa babaye iki ubwo bwirasi nayo iyo bushingiye akari kera je pense que bari bakwiye kuzagenda make ariko rero naho abanyarwanda kubera ko abari ku buyobozi bo babaye bararenzwe babaye intumva ntabwo bagikoreka babaye imitamenwa nitwego b'abanyarwanda rero dukwiye kwiharanaho tukavuga tuti populasiyo yacu aho barimo kuyiganisha ni ahantu habi abo bose n'abanyarwanda n'abaturage bazayacekwa twari dukwiye gutangira vuba rero tukavuga tuti reka tubane aka gatsiko tugarure umubano mwiza mu bihugu duturanye tugarure umubano mwiza mu baturanyi bose mu baturage ba RDC mu baturage b'Ubugande mu Barundi kugira ngo abanyarwanda bari gukomeza kuba ruvumwa nitwego zo kubikora ntabwo tuzategereza aba bantu bariye intumba aba bantu barenze akarwa karibo bazabikora kandi aribo bakoze ayo mabi yose baratinya ubucamanza bajya gute ariko nitwebwe rwo kubikora kugira ngo ubwo bucamanza tububajyanemo rubakanire ubucamanza rubakanire urubakwiye bwana biseho urakoze
na urakoze cyane gane pimante kuri ibyo bisobanuro byawe byiza yaba bumvaga ariko ntibumva nyine nta kundi twabigenza twe tugomba kugerageza kureba uko twashishikariza abanyarwanda gufata destine z'igihugu cyabo mu ntoki zabo bakaba ari bo bafata ibyemezo abandi bo byarabayobeye reka rero njye kwa bwanari ubwo turi kugenda tugana no ku musozo bwanari ibi turimo tuvuga bibera muri Congo ni abana b'abanyarwanda bashorwa muri ziriya ntambara ariko si no muri Congo gusa hari abari muri Mozambique Centrafrica mu ntambara tutajya tumenya inyungu u Rwanda ruzazikuramo usibye ko na u Rwanda rutakagombye no gushakishiriza inyungu mu ntambara rwagombye kureba ibindi rushyiramo imbaraga kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima bwiza igihugu cya Congo rero urabona ko mu by'ukuri rwose ntago bakivuga indimi ebyiri umwanzi wabo baramuvuga bakerura abasa nk'abasobanukiwe ibiri kuba ariko rero ugasanga nyine amahanga nk'uko na ituma kera bivuze ugasanga amahanga asa nk'ari kubatererana mu by'ukuri igihugu cyabo iyo bavuga Uburusiya na Ukraine bavuga ko Uburusiya bwakoze invasion bukajya muri Ukraine yumva ibyo Congo ivuga nabyo yumva ko u Rwanda ariko rwakoze invasion kandi na Security Council yijya kuvuga abakwiye kuganira kugira ngo ibibazo bikemuke ntago bavuga M23 na guverinoma ya Congo bavuga u Rwanda na guverinoma ya Congo mu yandi magambo ni nk'aho nabo bemera ko u Rwanda ariko rwateye Congo ariko ugasanga rudafatirwa ibyemezo rwari rukwiye kuba rufatirwa ibi ngibi nk'umwe w'urunyarwanda mubona mu bivugaho iki nongere ngo baze ikibazo nk'icyo nabajije bwa Repi Make ni iki mwiteguye gufasha abavandimwe b'abanyekongo kugira ngo bamenye ko kandi basobanukirwe yuko ibibazo bari guhura nabyo batabiterwa n'abanyarwanda ahubwo biterwa n'ubuyobozi bubi buriho mu Rwanda ijambo ni ryawe
bona ko urakoze cyane Repi Make yarakoze kubisobanura batanze urambaza uti mwihoro mubibona mute cyangwa nanjye ku giti cyanjye mbibona nte Akseri ikibazo kiri mu Rwanda kikava mu Rwanda kikajya mu karere giterwa nuko twebwe abanyarwanda twanga gushyira hamwe twemeye yuko dushyirwamo vice aho kugira ngo dushyirwemo values twimakaze values zubaka zishingiye mu manyarwanda gushyira hamwe kugira ngo tugire imbaraga twizitire twikingire ikintu cyose cyaba ari kibi mbere na mbere twebwe hagati yacu y'abanyarwanda hanyuma niturangiza tugende tugiha n'abandi kubwo twemeye yuko tugira ibyo bita vice na opposite ya value cyangwa ya virtue ariyo munyangire ariyo kwikunda cyane aribyo kwikanyiza aribyo kumva yuko mugomba gukora mutuntu tudutsiko ariko tugamije gukata abandi aribyo bigize iki so tutarare ibintu bya Congo tubanze twirebe twebwe ubwacu nk'abanyarwanda Akseri ndashaka gusangiza abanyarwanda ndi experience mfite ku banyarwanda nkura nk'umwana w'impunzi kadukura nk'abana b'impunzi harimo abandi barahunganye n'abatutsi b'abahutu njyewe hari nabo nakuranye nzi yuko twamenyaga umuntu abanyarwanda twaje kumenya yuko ari abahutu baragize mu Rwanda urugero naguha uriya mukuru wa intelligence y'u Rwanda Nyakarundi umukuru wa intelligence ubona uriya mukuru wa DMI ubu ngubu Nyakarundi kinanjye kubwenye n'izi ko ari umututsi kandi ziko benshi bari bazi yuko ari umututsi ariko ntago
ari we ariko niwe
ni umuhutu
ariko
ugirakize neza.
Yes, ndakubwira bakoranye nabenye nange naravuze byashoboka se. But that's what it is. Hago ari we wenyine. Nze abantu bitwa nka ba Alex Ibambasi. Nawe yari brigadier general the last time I knew banze wenda yari meje general yabakiri mu gisirikare yabataratuvuyemo. Hari nabandi benshi cyane twakuze tureba. Hari nabantu babara batwa. Bamwe ni ba minister bamwe nabo ngaba barimo kuvuga ngo Congress ashaka kwica bamwe nabandi byo byose na ariko ibyo twageze twagiye hariya hanze twari tuzi ko umunyarwanda wese azironga mwese musangiye ikibazo azironga mwese muva mu gihugu kimwe twumvaga twese turi umuntu umwe now ariko ndashaka mbabaze tuciye mu kuri tutagiye mu bintu byo kunyura Rwanda mu gihugu niko byari bimeze. I don't think so. Uwambira niko byari bimeze yambwira niki cyabaye muri 1994 aho umuntu w'umuturage utaruziye biva niyo bijya bafashe bagatangira kumuhiga ngo kuko ameze atya kuko indangamuntu yanditse mu ibingi uko bigenze bityo. Akseri hari ibintu bimwe twirengagiza tutigiraho kugira ngo tumenye ngo what is our problem. Nje nkunda cyane kujya muri historical ntuze y'ibintu kugira ngo menye umuzi wa kino kintu waje ute ntidujye gukiza symptom ahubwo dukize the root cause y'ikibazo. Root cause y'ikibazo ni ukutamenya where we went wrong therefore the fixing is to fixing ye rimwe ntidu sticking a plaster. Ibintu byacu as long as twivanamo tukamenya tuti yiba ari keki yitwa Rwanda buri munyarwanda agomba kugiramo akantu abona kuri iyo keki tukayisangira cyangwa abakwiriye kuyisangiza abanyarwanda bakayibasangiza mu buringanire ariko banayibasangiza nk'abantu bisanzuye bari independent batari dependent kuri buyesangize ariko bari independent kuko bafite independence yabo. Ndimo kuvuga independence kuri munsi n'umunsi wa independence kandi ubundi mu gihugu cyacu ntabwo bayigira. Ndesha ngo abanyarwanda bamenye ko twebwe nk'ihuriro independence uzayi celebrating cyanze bikunze tukayi celebrating tugaragaza ibyiza biri muri independence bari twakura muri icyo gikorwa going forward ariko noneho tukanajya twemera tukigira ku makosa twaba twarakoze twebwe nk'abantu nkureba ikosa ry'undi wowe utarebye the log in your eyes urimo kureba the speck the small speck in someone's eye ntabwo urimo kureba the log in your eye. Ibi bintu ndimo kubivuga wambaje ibya Kongo ariko ndashaka unsasire bintu once for all dusobanukirwe how we must do these things. Nibyo Ukraine ntuzayitera Russia arimo kuyitera yihisha avuga ati Ukraine irimo guhohotera abantu bavuga ururimi rw'Ikirusiya Russian speaking ariko wibuke na Perezida Zelensky avuga Ikirusiya afite ababyeyi bavukiye muri Russia actually na Ukraine yari pati ya USSR ariko ntibyakoresheje igitandukanya abandi bashatse kubikora n'abandi bantu bari mu karere kacu nuko ba Ukraine babyanze baranze baravuga bati no to doubt baba Rusia ba standing out baravuga bati no ntago ari byo. Niyo mpamvu wumvise mu kiganiro cy'ubushize nza nashimiye bari abanyamurenge bavuga bati oya ntimudutandukanye n'abakongomani tugomba gukorera ibi ngibi ariko uzi yuko harimo abanyamurenge bandi bashyigikiye bumbira Kigali bagakora ibyo Kigali babwiye hence bari no mu gisirikare cya Kongo bamwe basavinga Kigali. Hari ikibazo rero icyo kibazo rero niyo mpamvu ntangiriye ku Banyarwanda tugomba kubanza kukikura mu tukumva ngo wowe ikuko icyiza aho waba uri hose position waba uriho yose gasubifite mind very clear mind itavangura itagira ibiki ntabwo ushobora kuvangura ariko mu gihe ufitemo akantu gato ko kuvangura hagira akantu gato kikubita ugatangira kubirebera mu ndorerwamo yo kuvangura kaba kakubayeho. Ibi bintu rero tugomba kubyitondera, kandi ndimo kubivuga nkurikije abantu benshi nagiye nganira nabo bakurikije ibyarimo kuba na temperature yari yazamutse. Ni byiza yuko irimo kugabanyuka, ariko I hope yuko iri kugabanyuka genuinely. Uzi ibyo bavugaga, bavuga abanyarwanda babirukane bagira ibiki. Mfite comrade hano epimaki warabizi twari hamwe, dufite comrade Justin Bahunga, twagiye muri campaign nka opposition du campaigning aho Kagame yari ari n'abakongomani. Bahunga baramunize Justin, comrade Justin Bahunga banze umuzi wageze kuba wari mukuru wa FDU. Yes, baramufashe kabisa ngongo. Nawari ari muhanda arimo kwigaragambya, nawe yaje kwigaragambiza Kagame, ariko kuko ngo bamubona asa nkaho nk'abanyarwanda baba mucakiye. Pa yari gukomereka. Ibi bintu rero abantu bagomba kubyitondera cyane, ntituzisange abantu bashaka ngo kuko uriya yakosheje ngo natwe dushyigikira abantu nabo barimo gukora ayo makosa kugira ngo dujustifying ibyabariya. No, ikosa bari ikosa, ntabwo amakosa, ntabwo kugira ngo ukemure ikosa nawe ugomba gukora ikosa. This must be very very clear. Therefore ibyo abantu bashaka kuvuga, ubanza warumvise comrade Axel ibyo comrade Serge yigeze kubwira ibyo yanyuzemo afungirwa muri Congo, yabivugiye kuri Radianga bamufunga bakagira n'ibiki, ubanza abana nashaka no kumusubiza mu Rwanda yari yarahunze. Sinzi ububizi. Tugomba kubanza tukabisobanura leta ya Congo, tukayisaba yuko igomba kugira kiriyare, ikaba idea political mpuza yawe yo kuvuga ngo ntibavangure umututsi bo iba bakoresha intelligence yabo nk'uko Uganda yabikoze. Uganda President Museveni yatanze itegeko ati ntihagire umuntu wahohotera umunyarwanda uwo mufata mubanze mukenzuze musange yiba koko ari maneko, umusubize ku mupaka ntagire icyo mukora. Siko byagenze.
Aho ngaho uburyo wenda iki cyose nakomeje kukivuga kuri radio ko kigiye muri strategy y'ibikorwa abantu babukwiye gukora, ariko nakivuze ntacyo bitwaye. Numva ko hagombye kubaho wenda itimu y'abantu bari muri opposition cyangwa se bari mu mpinduramatwara, bareba uburyo begera, uburyo byakorwa wenda ibyo byo babyigaho, ariko bakareba uburyo begera ubuyobozi bwa Congo bakabwereka ko ibyo bukorerwa hari abantu, hari igice kinini cy'abanyarwanda kitabishyigikiye, kugira ngo byumvikane neza, ngira ngo byanafasha no kugira ngo birinde n'abandi banyarwanda bari muri Congo kudakomeza guhigwa.
Axel ukuze neza cyane, niyo mpamvu natangiye gusasira kuri bino bintu, kandi birasoza ku byepimaki avuze ati ikibazo kizakemurwa n'abantu banyarwanda. Ntabwo ibyo bintu byakorwa tugifite abantu batwita ngo abantu n'abavantara, abangaba ni FPR, aba ni ibiki, njye ubwanjye FPR mbonye yanyica, cyangwa hari n'abandi FPR ishaka kwica babizi ku mugaragaro, babizi neza, ariko bo bakavuga ngo oya abangaba n'abangaba n'abangaba, mwebwe mugifite ibyo, ni mwe murimo kugenda mugahembera nabo bakongomani. Ndabivuga kuri radio, hari n'abazungu babibwira, abazungu bakaza bagubwira are you sure this people with you, muri hamwe muri opposition, uzi ukuntu opposition imerera nabi abantu ba opposition bagenzi babo. Ikintu cy'abavantara ntabwo ari Kigali yakivuze, kivugwa n'abantu barimo na opposition, bavuga abantu barimo na opposition. Iyo umuntu rero agiye kuvugana n'abakongomani, urumva azavuga iki ku byerekeye wa mugani abantu bagize? Ibyo bintu tugomba kubanza kubyumva, twarangiza twebwe nk'abanyarwanda tukagenda tubwira bagenzi bacu. Ndibuka twabikoze very very robustly ku Barundi, tubabwira nyamuneka mwitonde mwe kugira mutya. Nkuhaye urugero rwa Uganda.
Ni naho ngaho nari mbereye ku kibazo cy'Abarundi, kuko ntekereza ko ari ikintu byabafashije cyane, nibaza ko byakagombye kuba success story n'abanyekongo
bakayabareka. Ariko uyu mwe n'Abarundi byagiye kubafasha, nabo bari babikoze, bamwe bagize imijinya, umuturage agira umujinya bikenera umupolisiye kudahaguruka ngo avuga ati no stop it kugira ngo bigire urabizi natwe mu ihuriro hari ibintu dusitani ngabantu bakagira ngo turimo kubikora ngo agashaka kugira ibara kumbwira no ntago ariko ntago ikibi gikorwa n'ikibi ami ntago kishyurwa n'ikibi gumuri kuri muri bwo gukora icyiza simata rwo time kikanyuramo n'ibindi tuvuye kuvuga bya Commonwealth nturwanye abantu bose bano Commonwealth kuko Commonwealth ntago ari ikibazo ikibazo mwebwe mudugifitanye na Kagame ntago dufitanye na Commonwealth so these are things tugomba gusobanura abantu bakabyumva ntago umunyarwanda cyangwa umuntu uvuga ikinyarwanda uri muri Kongo cyangwa umunyarwanda wagiye gutura muri Kongo ajya guhaha ajya kugira iki ariwe kibazo ikibazo ni leta y'u Rwanda ariko leta y'u Rwanda ikoresha abantu penalite ni nk'umukinnyi w'umupira ugenda agasa nkaho yirandagishije ukuguru wa undi defender akaza akamukubita akamuraho ukuguru bagatanga penalite ntabwo wajya kuvuga ngo uriya striker ngo niwe watumye ngo abayirukanse cyane abayamusize abaye no wowe defender ntukore iryo kosa don't do that mistake so ibi bintu bisobanuke kugira ngo twese tugendere ku murongo umwe twumva ngo yes turi candid turi clear buri muntu wese mu bwenge bwe arumva ati kerekeye guhohotera umuntu kubera ubwoko bwe cyangwa kubera uko kwasa kubera haturuka kubera ibiki mbere na mbere tugomba kukikuramo bwana kiseri biransubiza kubyo mpora mvuga twebwe mu ihuriro niyo nicyo tandukanizo byacu n'abandi benshi cyane bari muri politike particular politike nyarwanda nibwo niyo mpamvu tuvuga ubumwe kandi tukabikora actively and aggressively yuko tugomba kugaragaza yuko turi umwe despite challenges twaba dufite tugereza kwereka abantu no tumeze dutya ntabwo ushobora kubona umuntu ahohotera umuntu w'umuhutu ngo njyewe kuko ndi umututsi mbishyigikire no it is wrong yiba yakoze amakosa mutware muri koti bikemure njyewe ntabwo ndi koti in the same term ntabwo ushobora kubona umuntu ashaka kurenganya umututsi ngo mbishyigikire ntabwo mbyanga kuko ndi umututsi oya mbyanga kuko nanga ikintu kibi icyo ari cyo cyose nk'abantu bari muri politike these are principles tugomba kugenderaho nitumara kuzigenderaho nk'abanyarwanda tukazigurisha bagenzi bacu collectively ibyo wari uvuze akiseri that is the natural progression ariko bigomba gutangira hagati yacu ntabwo watanga icyo udafite ntabwo watanga icyo utarimo kumva ntabwo wasobanurira umuntu ikintu with a conviction wowe utarimo kucyumva ibi bintu ni ibintu by'ingenzi cyane bwana kiseri n'abanyarwanda badukurikiye tugomba kumva yuko mbere na mbere umuturage uwo ari we wese uri muri Kongo w'umunyarwanda yaba umuhutu yaba umututsi yaba iki yaba abo Kagame yita ngo ni abajenosideri ntabwo ari bo kibazo ariko tubitwaye nabi umwanzi cyangwa inkozi y'ibibi ishobora kubikoresha kandi public ntuza international community ikifata hakabamo akarengane cyangwa se bigakoresha ngo kuko niko bimeze so tugomba kuba smart rero kugira ngo tube smart rero nuko mbere na mbere tugomba kuvuga tuti look abanyarwanda iba hari abari muri Kongo baba abaho bakavukire kandi biremerwa barazwi ko bahari kuko abanyarwanda turi muri biriya bihugu byose dukikije uko bakase agahugu igihugu cyitwa u Rwanda bakagahindura gato bagiye basiga abanyarwanda muri Uganda barahari muri Tanzania bari za Karagwe nibo gusa Burundi bariyo nuko wenda bavuga ikirundi ariko abari abanyarwanda muri Kongo bariyo so
ibyo ni ahantu umunyarwanda utamusanga ku isi kuri
interi abariyo bakata ibihugu nk'uko babikase barahari so abo bantu bagomba kwemera ngo iyo abantu bahari tugomba kubyemera bwana Axel waruzi ko muri Uganda haba ikibazo gikomeye cyane bakora constitution iyiriho ya Uganda kwita abanyarwanda kuvuga ngo ikinyarwanda n'ururimi rw'abaganda n'abanyarwanda n'abaganda warubizi
oyibye ntabwo nayinze
yes byarabaye musa bakavuga ngo yango nabafumbira abandi bavuga ngo nta bwoko bwita ubufumbira bubaho kandi byakorwaga n'abaki n'abantu babafumbira ariko nk'umuntu nka Murenga nk'abantu nka Basibo nk'abantu nk'abandi ariko na Museveni avuga yaje muri politiki avuga ati nta vangura niyo mubona igisirikare cye kitavangura kirimo abantu bose nubwo bigerageza kuba bityo ariko kuri we kuri reality ntabwo bigomba kuba kandi you do it actively ibintu rero tugomba kubyemera tukabyigisha abantu bagatangira kubyumva ariko politiki yo kuza kavuga uti turi hamwe wowe hano urimo kugenda uhembera umuha wa wundi wamenyereye munyangire wamenyereye ayo macyakubiri wamenyereye gukoresha genocide kugira ngo ayikoreshe kwimwambura rero mwebwe all everyone in opposition agomba kugenda avuga ati ntabwo ikibazo ari umututsi ntabwo ikibazo ari abangaba nta muvantara ntaki umunyarwanda wese tuburenganzira kuri kiriya gihugu cye then tugomba gukora iki tugahindura n'imvugo yo kuvuga ngo bano bantu iba baravuye hehe byagenze bite bano bantu bari abanyarwanda bahunze nkuko natwe tugiye kumara imyaka hari abamaze imyaka bagiye kumara imyaka 30 barahunze 24 2024 in next 2 years next and 1.5 years actually bazaba bamaze imyaka 30 natwe twa tumaze imyaka 30 so n'idusubire rero sanatwe abari mu Rwanda bazavuge ngo ntituziyo baturutse ntituziyo bagize iyo mvuga igomba guhinduka so that our psychology imitekerereze yacu igahinduka igatangira gushyira abanyarwanda rwese tukibona kimwe ntutoranye umuntu ngo kuko ngo ubanze umenye ngo ariko uyu nguyu ni umuki uyu nguyu aturuka he uyu bimeze no ukamureba nk'umuntu ukareba what they bring on the table therefore tumara kubigira tuzabigurisha abakongomani tubibumbishe babyumve hanyuma nimamara kubyumva batwubahe kuko batakinga comrade Justin Bahunga njye ni njye wamutabaye kuko njyewe nari navuganye nabo njye na Musonera Jonathan Musonera yarakiri mu ihuriro utu twari twagiye tuvugana nabo na Noble Mararuriye tuzagiye kumutabara ariko bari bamwihereranye kandi uzi abakongomani uko bamera and yet no mu keep people in the key person in opposition ibi bintu rero ndabivuga mvuga nti ibi bintu byo guhembera by'abantu kwishimira ngo abakongomani bagiye kugira ibiki bagiye kubigira bagomba kubihagarika maze kuvuga ibyo rero let's go on the flip side abanyarwanda baza bagashyigikira Kagame ngo akabakoresha n'abantu b'abarwandafoni cyangwa bafite heritage y'ikinyarwanda baza bakamera ariko Kagame bakoresha ibyo bintu bagomba kubihagarika bagatanga legence ariko iriye kuba bakamenya ko Kagame adasaving interest z'umuntu wese w'umunyarwanda cyangwa umuntu ufite heritage y'ikinyarwanda ahubwo akazi kare ko kuza yibutamukoreye arakumara n'ibyo bindi bya Bush ngo you are either with me cyangwa uri enemy wanjye niko Kagame akora tukabibumvisha bakabyumva bagatangira kwitandukanya nawe bwana Axel urabyumva
ndabyumva neza cyane
ni muri ubwo buryo ubona n'abanyamurenge tugomba kubabwira bagashyira hamwe ntibabavangure ntibemere yuko hari abasavingia leta ya Kigali hakabona abandi barimo kurwana koko genuinely bavuga batura abakongomani barimo bariya barasiye kiziba kuki wageze ngo kuki afatiye bariya bantu kiziba none akaba arimo kurata ngo afite impunzi zavuye Kongo naye sabu yose ziriho zimeze neza arimo kuzirasa ariko nibo bamwemerera harimo abanyamurenge bari hari yabazi ngo kuko n'abanyamurenge bazi ko bagenzi babyo barimo kunyuramo cye Kagame this must stop tutarajya kurenganya abakongomani tubanze twebwe ubwacu twigire ariko nturangiza n'abakongomani tugende tubabwira collectively tubabwira no you are getting it wrong natwe nuko twabitekerezaga ariko ikibazo twaragikemuye singene ngiye ari nimo kubabwira nti abakongomani Kagame ntagira atya undi akavinyuma ababwira ati oh urabona bariya abantu ba RMC bari nabo ni FP bari nabo mbere na bari nabo na bavantara na bagambanye nabo ni biki cyangwa umuntu nanjye wa RNC nagera nkabwira turabona uriya muntu wo muri FDU uriya muntu wo mu ishema umuntu ni intera hama ni numugenocide gisingi bituma muba divided njye nakubwiye muri dividinga mukaba kudushwiriri kwa kwirimishwaro bagahita babutoragura kamwe
bakabangaza sane
plan yo kugira ngo zikize uwazishyize mu icupa ahubwo zo zikaryana ziri mu icupa arinze kujya kuzirunga zose hamwe. This is the whole point. Niyo ndirimbo Kizito Mihigo yaririmbye niryo shingiro ryayo. Let's go beyond emotions zacu tube more sophisticated mu gutekereza.
Bwana ari ubwo rero reka kubera n'umwanya w'igihe ndagira ngo ubwo ugeze aho ngaho wenda uhite unatubwira ubutumwa wifuza gusigira abadukurikiye kuko tugiye gusoza wihuse.
Ubutumwa bwanjye ni ibintu bibiri gusa kandi nagumye mbivuga bw'uyu munsi bwa independence. Mbere na mbere ni abantu kumenya yuko twebwe mu ihuriro gahunda yacu ideoloji yacu ari ukubaha independence iri toto independence nyayo ababishoboye bakurikira amahame y'ihuriro bayarebe ni independence nyayo. Independence ivuga ngo wowe ugomba kugira ubwisanzure bwawe, iyo niyo independence ya mbere. Ugomba gutanga ibitekerezo byawe gasita biba bidahohoteye undi ukamenya yuko none afite independence ye. Ikindi umaze kugira ubwo bwisanzure bwawe tukamenya yuko twese tugomba kuba independence yacu kugira ngo twishimangire igire imbaraga tugire ijambo dukore hamwe ntuzongere guhungabana nuko tugomba gushyira hamwe nk'abanyarwanda. Ubwo butuma mbabwira to celebrating independence dushyira hamwe to celebrating independence twitandukanye. Muri kiganiro nagize na Jariyo kuko wambwiye yuko tugomba guha abantu ijambo ry'intuza niyo mvumbise nagumye mbishimangira abantu bagomba kugira batyo. Ikibi tukakirwanya cyaba cyakorwa n'inshuti yabo cyaba cyakorwa n'ibiki kuko iyo utakirwanyije babandi abo bagikoreraga bararangira aha hagakurikiraho wowe utagifite ugutabara. Ya bwa rugero rwa bisha umushinwa ati ngewe ntabwo ndi we bisha umujyi ati ngewe ntabwo ndi we bageze kuri we abatagifite umutabara. That's the whole point. So wakoze cyane ariko igikuru abantu kuri independence baharanira ko bagomba mbere na mbere kuharanira ubwisanzure bwabo bamara kwisanzura bakaba independent mu bitekerezo mu bikorerwa nibyo bizabaha kugira properties zabo zikaba ntavogerwa cyanyabyo. Iki bamara kugira ibyo bagakura uko bashoboye tugashyira hamwe ibintu byo kuvuga ngo abantu n'abavantara uyu n'umuhutu n'umututsi n'umwicanyi n'umugenosideri kabisa bikarangira abisha abantu bagabihanirwa hari ibimenyetso byanyuze mu mategeko atari ukuza ngo ukore na brush imwe urabishinga abantu bose ibyo bintu tugomba kubigira. Hanyuma twaba tuganira ku kibazo cy'u Rwanda tukakiganira na politiki we tubwira abantu twiprotectinga as a Rwandan nubwo twaba dufite differences zacu hagati yacu zaba zishingiye kuri ideas ntabwo zaba zishingiye kuki ku bintu bya munyangire kushikura kugira ibiki zaba zishingiye kuri ideas therefore byafata ku bintu byerekeye abanyarwanda n'igihugu cyacu. Tugomba kumubwira ngo sigaho ujye ku Rwanda ntutere Congo kandi Congo ikatwumva na Congo yagerageza ngo igiye kwirukana abanyarwanda sigaho ntiwirukanye abanyarwanda ntabwo aribo bakosheje ikibazo kiri kuri uyu kandi duhanganye nawe ahubwo dufashe turebe yuko natwe twakemura iki kibazo cye. Urakoze cyane bwana Axel mugire weekend nziza n'abadukurikiye ndabashimiye. Wakoze kumpa iyo opportunity yo kugira ngo ishimangire bino bintu bigende byumva yuko ntago Kagame afite uburenganzira ku banyarwanda. Kagame nawe n'umunyarwanda nkatwe agomba gukora rure nka president. Ntago president rure ya president ariyo gutegeka abanyarwanda cyangwa ngo abahindure abacakarabe cyangwa bakoresha ibyo badakwiriye gukorwa. Ariko abaturanyi bacu nk'abakongomani nabo bagomba kumva yuko ikibazo bahanganye nacyo mu buyobozi b'u Rwanda kandi natwe n'ibyo duhanganye nabo tubikoze neza twabahamwe twafatanya tukabahamwe ikibazo ntabwo ari abanyarwanda babahungiyeho ahubwo ikibazo cyangwa baza guhahirayo ikibazo n'ubuyobozi nubwo ari nk'abanyarwanda bamwe bakeya baza bagakoreshwa n'ubuyobozi kuza kubangiriza ibyo rero twabikemura twese hamwe ariko n'abanyarwanda bose bivanyemo ibintu byo gukora iki by'amacakubiri mwakoze cyane
urakoze cyane bwana Lee ku bitekerezo byiza uhaye kandi reka nkwifuze kuzagira weekend nziza ubwo Imana ishaka kugira duhure ku
mwanya
murakoze cyane reka rero tujye kwa bwana Ekimake adusoreze kino kiganiro kuko ni nawe ushinzwe ubukangurambaga bwana Ekimake ndagira ngo wenda mbere yuko nawe tugeza ubutumwa bwawe waduteguriye kuri uyu munsi mbanze kugezaho agace gatoya nasomye mu gitabo cya Kizito Mihigo aravuga ati feri inkotanyi ibi ngome cyane ku muntu wese ugerageza kwirengera iyo atewe amacumu n'ubutegetsi ikagira impuhwe ndetse impuhwe zirenze igipimo ku bantu bitesha icyubahiro bakayipfukamira basaba imbabazi ari nako bayitaka ku bw'imbaraga zidasanzwe ifite kuri njye iyo ni imyitwarire y'umuntu ufite muri we kwikunda birenze ukwemera kandi agahorana inyota yo gutaka muri byose inyungu nyinshi cyane kuri we no ku buryo abandi bamubona ariko mwene ibyo bihishura ukutigirira icyizere muri wowe iyo mico ya FPR yo koshya abantu cyangwa kubategeka kwemera ibyaha no gusaba imbabazi mu ruhame ku byaha byose ubutegetsi barega ndayizi kuva kera reka ngarukira aho ngaho aha ngaha yatubwiraga nyine mu by'ukuri yasaga nk'uduha ishusho y'ubutegetsi twamaze igihe tuvugaho muri kino kiganiro ngira ngo iyo shusho ntabwo yigeze ihinduka dukurikije ibyo twagiye turushaho kuganira ndagira ngo rero nange umwanya ugire ubutumwa usigira abadukurikiye kuri uyu mugoroba ijambo ni ryawe
urakoze bwana Gisele nagira ngo ijambo ubwigenge akenshi na kenshi dukunda kurikoresha nyine tuvuga kwipakurura ingoma y'abakoloni ariko se uwasubira inyuma ho gatoya mbere y'uko abazungu baza mu Rwanda uko abanyarwanda bari babayeho abanyarwanda barigengaga oya ntabwo bigengaga umwami nabo bari bari kumwe n'abamugiraga inama bo abo bantu bashobora kuba barigengaga kubwabo kubera ko nta wari ubari hejuru nta rindi tegeko ariko ntabwo wambwira ko umuntu wajyaga guhakwa agacyura igihe akagira gute icyo gihe yigengaga nta ubwo bwigenge ntabwo ari buhari kubona rero ubuyobozi bw'ubungubu bwaraje mu isura iri na mbi kurusha iy'icyo gihe cy'abami wabami wo nta n'ubwo na batunga agatoki cyane kubera n'ubundi bwami bwose ku isi niko bwari bumeze nuba nabugereka rimwe yabivuze kandi tubyumvikanaho nta rugero rundi bari bafite bavuga bati ahandi babayeho gutya kandi dukwiye gukurikiza ariko agutseroma aho isi igeze aho umuntu agenda umunsi umwe akaba yazengurutse isi yavuye muri Amerika yageze muri South Africa utureba uko abandi uko ibindi bihugu bibayeho abantu bakaba bakibaho muri ubwo buryo Kizito adekriva ni ikibazo gikomeye cyane ubwigenge nta buri kure nk'ukwezi ku munyarwanda kandi ikibazo aho binakomereye nuko na Kagame nawe ubwe ntabwo afite ubwo arimo kutubuza uko arushaho kutubuza nawe niko arushaho kwizirika kwibuza ubwigenge ubwe bwite kandi afite n'abandi bari hejuru bamuha ayo mategeko nk'uko twabivuze kare ibyo rero kwigenga nyako abudarikayemu na mushimire cyane ntabwo tuzatangira kwigenga ntabwo dushobora kwigenga twararangije kuba abakoloni b'urwango twararangije kuba abakoloni b'abanyamoko twumva ko ubwigenge umuhutu akumva ko ubwigenge abonye umututsi abubuze aba ari ubwigenge umututsi akumva ko ubwigenge abonye umuhutu abubuze ari ubwigenge umuntu uri imbere mu gihugu wumva ko afite ubwigenge w'inyuma wahunze hanze abubuze abarundi nta bwigenge burimo turi abanyarwanda tugomba kuzabana byanga bikunda uko byajya n'uko ariko kose kumva rero ko umwe azabuze undi amahoro nibyo byabandi dukunda kuvuga tuti abahutu n'abatutsi bakunze ku za gatebe gatoki bagize gatebe gatoki muri ubu buyobozi bw'u Rwanda bagomba kumva ko amahoro y'umuhutu niyo mahoro y'umututsi amahoro y'umututsi niyo mahoro y'umuhutu icyo gihe abatwa bo babaye nka bya byatsi bigorerwa inzovu ebyiri zarwaniye nabo ayo mahoro abahutu n'abatutsi banayabona abatwa nabo bazayabona ibyo rero ni twebwe ubwacu tugomba kubanza kwivanamo iyo mungu yo kumva yo gutekerereza mu moko yo gutekerereza mu turere yo gutekerereza kumva ko ari cyo wavangurira indi kumva ko wowe ugomba kukibona ruka undakibuze ese urumuri rwose izuba kari rimwe ni gute bumva ko kanaka naburi izuba umutwikiriye umwenda akaburi izuba ari wowe uri bugote kurushundi ibyo niko bimeze mu Rwanda amahoro y'u Rwanda nuko ameze igihe cyose rero tutari twabona ubwigenge muri twebwe ntabwo tuzajya kubwigisha abanyekongo ntituzabwigisha abavandimwe bacu turi kumwe nta n'umubano mwiza tuzagirana niba turi babanga mwabo twirwa dutemana twirwa twicana twirwa duhimbirana ibyaha tugira gute nta mpamvu n'imwe tuzigera tubona ubwigenge muri twebwe mu gihe tutari twigenga mu bwonko twigenga mu bitekerezo nagira ngo icyo kintu ngishimangire kandi abuzerekaremo yageze neza kukizana ubwigenge bw'abanyarwanda buzahera mu mitekerereze bukurikizaho mu kwitunga kugira icyo ukora kikaba icyawe ntihagire icyo gucuza ntukore usarurira mu bayobozi abayobozi nabo bakumva ko ubwigenge bw'abaturage ubwo uko guteranya k'ubwigenge bwa buri muturage ari nabwo buzagira ubwigenge bw'abayobozi bigenge sino umuyobozi wiba abaturage ntabwo nabo bari yigenga iyo uri umujura uba uri umujura umujura ahora akebaguza ntabwo ushobora kwigenga uri umujura iyo ukandamiza uhora witeguye abazaza kukwihimuraho oya ibyo rero nta bwigenge burimo ubwigenge bwacu bugomba guhera mu myumvire iyo myumvire ikazakurikizaho ibikorwa ibyo bikorwa nibyo bizatubatura urakoze bwana Gisele
urakoze cyane bwana Timothy Mushobora urakoze cyane bwana Ari murakoze namwe mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro reka rero dusoreze ku inkuru y'akababaro tumbonye muri kano kanya ivuga ku rupfu rw'umuhungu wa Bazivamo Christophe ngo waguye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba rero mu nkuru yasohotse ku gihe.com ikaba ivuga ko ngo bikekwa ko ngo yishwe ariko ntabwo mu by'ukuri inzego z'ubuyobozi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatangaza mu by'ukuri imvano y'urupfu rwe ariko uyu mwana yari akiri muto cyane imyaka 23 rero nawe n'inzira karengane uko byagenze kose nk'abakristo tugomba kumutura Imana kandi tugafata mu mugongo umuryango we nk'uko twafata mu mugongo umuryango w'undi munyarwanda uwo ari we wese ubwo rero umuryango wa Christophe Bazivamo bihangane kuri uru rupfu rw'umwana wabo sinzi wenda ni inkuru mbonye kano kanya sinzi wenda niba bwanari abatukaremo yaba twatukiri kumwe numva niba ari cyo yifuza kubivugaho bwanari mwaba twatukiri
kumwe ariko nanjye navugaga ibyo wavuze nawe
bwanari twatukiri kumwe ndakeka tutakiri kumwe bwana Pimake mwaho nyumva
ndakumva cyane bwana Gisele
ubwo wari umaze gusoza nyine nayo imaze no kugushimira ariko hari inkuru nahise mbona y'urupfu rw'umwana wa Christophe Bazivamo narimo mvuga nyine ko ari inkuru ibabaje turi gufata mu mugongo umuryango we ubwo nagira numve niba hari icyo mwifuza kwivugaho mbere yuko dusoza ariko ubwo niba ntacyo twasoza kibazo cyacu
oya nta wabura icyo abivugaho n'umwana w'umujyambere n'umwana wari ukiri mutoya ntabwo ari uko ise ari mu gatsiko ko twavuga ngo ntabwo twababazwa n'uwo mwana erega burya bwana Gisele umubyeyi abyara umubiri ntabyara umutima umwana wese arivukira uyu mwana yashoboraga kuzavamo igitangaza nubwo ise yabaye imbata y'agatsiko yabaye imbata y'amacakubiri yo muri FPR ariko umwana yari umwana w'umunyarwanda n'akababaro kuri twebwe ni nk'uko uwawe yapfa ni nk'uko uwanjye yapfa Imana imwakiriye mu buryo bwayo kandi na nyina umubyara yihangane nuko nguko niko bimeze nizere rwose ko Imana imwakirije uburyo bwayo. Urakoze Bwana Kisele.
Urakoze cyane Bwana Pimakire, rero nawe mbifuje kuzagira weekend nziza ubwo naho butaha.
Urakoze cyane nawe weekend nziza.
Murakoze rero namwe bakunzi ba radio Itahuka, mwadukurikiye ndetse n'abazadukurikira mu biganiro biri imbere, mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu, ibarinde muri byose kandi baho umugisha mu byo mukora. Twizera ko tuzongera guhurira namwe mu biganiro byacu biri imbere. Mwari kumwe na Kisele Kanija abo nababwira ni nakagaruka.
Ihuriro nyarwanda ni nyingi ya mahoro.